Ngiyabonga mfowethu Adlong, ngibonga kakhulu. Sawubona kusihle mngane, lokho yi ngiyakujabulela ngempela lokho kwethulwa okukahle ngomfowethu uAdlo futhi kuzwakala ngokuhlanganyela phakathi kwethu futhi ngiyajabula ukuba lapha kuleli thabenakele kulobu busuku emuva lapha ePhoenix.
Listen to these wonderful songs.
Futhi ngilalela lawo amaculo amangalisayo kanye nalekwaya encane ethandekayo bengibabuka nje yonke indawo. Ngixeka kakhulu ngendlela abantu abenza ngayo nabagqoka ngayo kulezi zinsuku zokugcina. Ngithi kufanele ngincomele sisigejane sabe sifazana abanobuso obuhlanzekile obuncane phezulu lapha futhi kubukeka kukuhle ngempela kimi futhi ngibonga ngempela ngabo uNkulunkulu ababusise. Futhi kumfowethu Adlo nendodana yakhe ngiyakhumbula ngenkathi ngilapha umfana wayengumfo omncanyana nje futhi manje nangu ngiyacabanga ushadile futhi mhlawumbe unomndeni futhi kukhombisa nje ukuthi akuthathi isikhathi eside ukuthi kudlule kuyasithethana ngokuqinisekile siyashushumba siqhubekela ezansi endleleni kodwa kunento eyodwa ekhazimulayo esiyibheke ngabomvu usuku esiyobona ngalo inkosi yethu Jesu kholeke siyobe sesiguqulwa sonke ngalo nkathi. Bathe udadewethu Waldrop ube lapha kulobu busuku eninikazi elaphulukiswa linomdlavuza ngabiza igama lakhe ngobunye busuku ukuphi yena na ngabe yena ulapha esakhiweni manje na yebo udadewethu Waldrop ya nomfowethu Waldrop futhi siyajabula ngempela kuba nani enkonzweni kulobu busuku ngikholwa ukuthi ngibona umfowethu nodadewethu events basemakhoni eGeorgia ngapha esandleni sokunxele yonke indlela le ukusuka emakhoni lapha futhi lo mfowethu omncane ngumgreki ohlezi lapha ngaphambili angecabange usuka le eGreece ngakho ke ngihlangane naye esikhathini esingesithi sidlule futhi uAD ngiyakholwa akunjalo na noma ngabe yi David ngiyani thakasela lelo bhayibheli kanjalo njalo ongethumelele lona maduzane nje leyo ncwadi futhi ngiyakubonga kakhulu mfowethu. Nabaningi babangane bethu kukhona elinye iqembu elivela eGeorgia umfowethu ST ngiyambiza ngiyakholwa noma TS ngapha futhi ngajabula ukubona umfana kaMfowethu Williams kukangake ngicela kuba ngimkhulekele futhi ngimuzwe esukuma lapha efakaza kanjalo kulobu busuku kwayixhuxumisa ngempela inhliziyo yami futhi ngalokho ngingena ngihlangane nomfowethu Makanali phandle lapho umngane wami omdala ngimbona eduze impela ngaso sonke isikhathi ngehla baningi kakhulu nje abangane bethu lapha ukuze ubufakazi obuvele kuphulukiseni kungilethe kucabangeni ngalokhu emizuzweni nembali edlule ngenze kushaya ucingo ibange elide kumfowethu Tommy Hicks owase Washington noma Oregon njalo bengifuna ngifike ngithathe indawo yakhe kuleli viki umfowabo noSibari nomndeni wonke babulawe khona lapho kulentambama ezansi eMexico futhi uzofanele ehle ayokhomba umfowabo futhi enze wonke amalungiselelo nokunye nokunye futhi impela nginozwelo ngomfowethu Hicks kodwa ngeke ngenze into efanayo emaviki nambalo edlule ngenzela umama wami futhi ngiyazi nje ukuthi uzizwa kanjani futhi ngakho ke ngiyakholwa ngalesi sikhathi njengoba sonke sihlangene ndawonye njengomzimba wodwa omkhulu wabantu abangamaKristu ngikholwa ukuthi bekungaba kuhle ngempela uma nje besingakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana futhi sinikele umkhuleko ngenduduzo kamfowethu Hicks kuleli hora.
We are bringing
Baba wethu wasezulwini siletha phambi kwakho manje njengeqembu iqembu labantu abayizihambi nabafukazi abagongobali besho ukuthi lela kulona ekhaya lethu siza kamizi zomunye umbuso omkhulu oyakuza ukuthi uJesu sifundise ukuba sikhuleke umbuso wakho mawufike mayenze intando yakho baba kulobu busuku omunye wabafowethu umfowethu Tommy Hicks inceku yakho kusizi intanda ngaphezu kwezintambo ezindlebeni zakhe umfowabo ligugu ekholwa ukuthi wayengumfana ongasindisiwe nomkakhe nabancane bonke basanda kubhujiswa namuhla ngengozi yemoto.
Our brother is in the air now flying.
Nomfowethu usemoyeni manje ndizele ukuhlangabeza umzimba womfowabo oligugu. Ngikhulekela umfowethu Hicks inkosi. Ngikhulekela ukuthi umoya wakho ube phezukwakhe futhi umsize, umduduze. futhi sengathi isandla esikhulu sikaNkulunkulu ophilayo singafinyelela phansi futhi sinike umusa osekelekile kuleli hora. Ngizwa umuzwa obukhali mina uQobo Nkosi wamaviki ambalwa nje edlule, into efanayo eyenzekayo futhi ngiyamdabukela. Futhi ngikhulekela ukuthi uzomduduza ngayo yonke indlela ongayenza Baba. Sikucela lokhu egameni likaJesu, amen. Kuningi nje okumele kushiwo, isikhathi esincane kakhulu sokukusho. Siyaxolisa kabi kabi kulobu busuku ukuthi abantu bami ngaphakathi ngaphandle nangokuzungeza izindonga zesonto. Manje kuleli viki elizayo, uLwesine oluzayo, kuqala ingqungquthela phezulu lapha eRamada. Ngikhole ukuthi ngikuphimisele kahle lokho, phezulu ngakwesekunene kuwest noma ku-east Van Buren Street. Futhi iRamada iwuhlobo lwehholo elikhulu lapho elinendawo yokuhlala eyanele yokuhlala abantu abangamakhulu angamashumi amabili nanhlanu. Futhi kuthathwe njengenhlanhla enkulu kimi ukumenywa lapha yi-Full Gospel Businessmen's Fellowship,
which I have spoken over most of the world for them.
Engikhulume ngakho ngaphezu kwezindawo eziningi zomhlaba ngabo, futhi bangimemele lapha kule ngqungquthela umfowethu Williams nomongameli lapha walomkhandlu namadoda amaningi akahle. Futhi silindele isikhathi esikhulu phezulu lapho, futhi kuzoba nezikhulumi ezikahle ezithile njengoba ngiqonda ukuba zibe lapho. Ngiyaqonda ukuthi kuzoba yinhlanhla yami enkulu ukukhuluma esidlweni sasekuseni sangomgqibelo kuseni. Futhi uma lokho kunjalo, ngifuna ukukhuluma ngendaba umuntu omubi kunabo bonke ngake ngamthola. Ngakho-ke bese-ke ngesonto ntambama ngizokhuluma futhi ukwethula inkulumo ebandleni lamakholwa lapho ngesonto ntambama. Iviki lonke nginesonto nesonto, isonto nesonto, ngezinye izikhathi amabili ngosuku nakanjalo ukuvakashela abazalwane bami. Futhi ngempela ngikubona kuyinhlanhla bangane ukuthola ukuhlangana nezinhlangano ezehlukene. Futhi lapha kudala lokhu bekungeke kwenzeke, ukuhlanganisa abantu bezigaba nezinhlangano ezahlukene, kodwa uNkulunkulu mangalisa kakhulu unjalo. Kuvele wakusebenzisa ukuze bonke manje sebeqala ukuhlanganyela omunye nomunye, futhi bekhohlwa ukuhluka kwabo okuncane, futhi becindezela bebheke emgomweni wobizo lwaphezulu. Lokho kukahle impela, ngibonga kakhulu kuNkulunkulu ukubona lokho, futhi manje sengathi kungaqhubeka nje kukhule ngomkhuleko wami. Umfowethu Atlo, njengoba isanda kusho, waba ngowokuqala ukungimemela Phoenix. Ngiza lapha eminyakeni eminingi edlule nomfowethu uKhetseni, futhi saba nomhlangano omkhulu. Lowo mhlangano wawulusuku olungenakukhohlwakala empilweni yami. Babengenazo iziqophamazwi ngaleso sikhathi, babenombhalo omncane womsindo futhi baqopha, futhi ngisenawo amarekhodi ayevela ebandleni likamfowethu Atlo nasebandleni likamfowethu Garcia laphaya ikwaya encane yabasespeyini yayicula ngespanishi njengoba kwenza laba ngesingisi. Futhi njalo ngenkathi siba nesizungu ekhaya, futhi ngiba nomuzwa wokundwaza ukubona abahlobo, niyabo abahlobo phandle Phoenix, ngifaka lelo rekhodi futhi ngilidlale, niyazi futhi nina selithele iguge. Kepha ngikwazi kahle kakhulu, ngize ngazi ngaso sonke isikhathi esincane ukuthi izogxuma bese yeqa umugqa nokunye nokunye. Ngakho-ke ngivele ngihlale nakho ngqo. Ngibe nesihlakalo esidabukisa kakhulu empilweni yami muva nje sokulahlekela umama wami obengowesifazane ongumKristu onomoya omuhle kakhulu, kodwa ukuhamba kwakhe kusheshile. Anginazo isikhathi sokukusho kulobu busuku. Ngiyafuna komunye wemihlangano okunye kokudla kwasekuseni kuncane ndawo lawo, nokuthi iNkosi yangisusa kanjani ukuze lokhu kwenzeke. Yanginika umbono lapho kufanele ngiye khona nokuthi kuzokwenzekani. Bese-ke endleleni ebuyayo nobumnandi bokubuka umama efika kugcineni kwendlela, futhi ngimbamba ezingalweni zami noma ngengalo, futhi nginikela umphefumulo wakhe kuNkulunkulu. Futhi ngibona lowo othandekayo omdala wesifazane ongcwele lapho ephuma lapho engasakwazi ukukhuluma. Futhi ngathi, mama, ngabe uJesu usasho ubumnandi kuwena. njengoba kwenza mhla wemukela umoya ongcwele na ukwazi ukukhuluma ngiyazi kodwa uma kuyiqiniso vele ucwayizisa amehlo akho ngokusheshsha ngempela futhi wayecwayizisa amehlo akhe nezingimbezi zazehla nje ezihlathini zakhe futhi wahamba kuyohlangabeza inkosi ngalobu busuku weza kimi ngombono futhi wangikhombisa yena indlela ayeyiyo ngalonkathi ngikwazi nje ukuyeka ukumema abantu ukuthi bacindezele baqhubekele kulokho niyabo ukubeka kungalukuthi uphuthwe yilokho mngani futhi manje izikhathi eziningi indlela esima ngayo asisusi muntu ekuhlanganyeleni ngoba indlela abakholwa ngayo kodwa ngokuba ngowePentecoste nokuba nesehlakalo sePentecoste ngikubonile kungena emndenini wami lapho ezanzi ngqoba fike kupheleni kwendlela futhi ngibabheke kuze kuphume umphefumulo wabo ngiyakutshela ngijabula kakhulu ngokuthi ngithole leso sehlakalo ngisokuba yisehlakalo sePentecoste kimi futhi ngifuna nje wonke umuntu abe nakho kungakuphuthi noma yini oyenzayo ungaphuthelwa yisehlakalo ngokuvamile emihlanganweni yami yonke indawo engiya kuyo kuhlale kumayelana nokukhulekela abagulayo angazi kube yimpumelelo kakhulu inkosi ibusisile iphendula imikhuleko yami izikhathi eziningi futhi ngiyamangala ngaphambi nje kokuba ngikhulume nani ngabe ubekhona yini ozayo kulobu busuku ukuba khulekelwe okuthize ukuze ngikwazi ukushintsha indikimba yami kancinyana ubuzokhulekelwa bengizokhuluma ngokuthile ngokuphulukisa ngokukankulunkulu uma kungenjalo bengizokhuluma ngokunye ngabe ukhona lapha ozokhulekelwa ongathanda kukhulekelwa na phakamisa isandla sakho ukuze ngithole nje konke Hey, aw ngibambene ecishe isigamu sehora sikashane nesedlule. Say by the way, is Billy Paul. Angenisho gambe ngabe uBilly Paul ukhona endodana yami na Billy Paul ngabe ukhona na unamakhadi omkhuleko lapho na hamba uyela ndamanye ngenkathi ngisakhuluma kancinyana akhiphe niyabo. Uma ungenawo ngezinye izikhathi balokhu bebuya futhi emuva naphambili emgqeni kanjalo awusoze wafinyelele kupheleni kwakho. Ya ngakho ke wena futhi ngakho ke uma nizoba nalabo abaningi sifuna bonke kodwa hayi kabili niyabo asikwazi isizathu abantu abaningi lapha bavela ezindleleni ezikude futhi ngizokhuluma buthule imizuzwana embala nje kokuthile okuzozama ukusiza nokuletha ukukholwa kuleyo ndawana lapho esingakhulekela khona abagulayo ninomelusi omangalisayo nosizana nomelusi lapha ibhodi elimangalisayo ibandla elimangalisayo abantu abamangalisayo The other day I was speaking futhi ngolukusuku ngangikhuluma komunye wemihlangano phandle lapha ePhoenix emhlanganweni wokuqala ngangithi njengokosikazi nami sasehlanga ngesitaladi ngani ukuthi lesi sigodi sifanele ukuthi sasibukeka kanjani eminyekeni ngamakhulu ambalwa edlule nokuthi sibukeka kanjani namhlanje futhi namuhla sithathe uhambo futhi senyukela eSouth Mountain futhi phezulu le phezulu kwedolobha lapho ngaphandle emkhathini wedolobha sasihlezi lapho wonye sikhuluma ngenkosi lokuthi yayibe yinhle kanjani kithi futhi nje umoya ongcwele wavele wangena emotweni kamnandi futhi nje futhi ngabuke ezathi sigodini lapho ujoseph omncane nami sehla khona esikhathini esingeside sedlule ngenkathi ngangelapha futhi naye mina sahlala phansi lapho futhi sibambana ngezandla futhi sakhuleka umfana wami omncane futhi ngacela uNkulunkulu ngenkathi ngihamba angivumele ngikwazi ukubeka ibhayibheli lami ezandleni zakhe futhi amvumele ahlale nalo nezwi nje futhi kuzoba umnikelo kuye esendisa impilo yami futhi engisiza manje niyazi uma ubaleka siyazi wonke amadolobha ngicabanga ukuthi iPhoenix idolobha elimangalisayo kodwa ngathi kumkami cabanga nje phansi lapho manje kulo mzuzwana nje leso sigodi esincane isigodi iMaricopa lapha njengoba singabuka kuso iSalt River ukudabula lapha bangaka abantu ngalo mzuzu kuleso sigodi esisodwa esincane abaphatha ngeze igama lenkosi zingaki izono ukuphinga nokunye nokunye okwenziwe ngehora lokugcina kuleli dolobha leli qembu elincane labantu ngathi bangaka abantu ecabanga ukuthi bonile emizuzwini eyishumi nanhlanu edlule selokho besihleli lapha kuleli dolobha na cabanga ngakho kulobu busuku ngathi uyamangaza ukuthi uNkulunkulu akayihlanzi yonke into kanjalo impela kuyiqiniso kodwa uyakhumbula njengoba kwakunjalo esedoma na ngokukhona othile ezansi lapho okwakufanele akheshwe futhi ngathi sithandwa ngaphandle kwakho konke lokho ukhumbula ukuthi kulesi sigodi selokhu sehlezi phezulu lapha kube nomkhuleko emva komkhuleko osuka enhliziyweni eqotho niyabo futhi ngathi ingaleso sizathu silapha ePhoenix namuhla futhi kule mihlangano ngazonke inhlanganyelo nabazalwane bethu ukuzifaka thina uqobo phakathi kanye nabo kusiza ukususa lo mthwalo omkhulu ukuzama ukwenza abanye babone. Manje ngolunye usuku ngikholwa ukuthi sonke isigodi siyoshanelwa umhlaba wonke uyoshanelwa futhi kuyofika iminyaka eyinkulungwane enkulu futhi ngathi khona-ke amaqhawo empi namaqhawo okukholwa khona-ke ayohamba ehle adabule emasimini kaNkulunkulu angaphinde aguge futhi angaphinde agule futhi ngenkathi yamahubo egcwele umoya izingelosi zibheka phansi. Ngicabanga ngesosha lifika ekhaya lapho selihlonishwa neyazi phesheya kwezilwandle noma ukuthize nokuthi kubonakala sengathi kunokuhlonishwa okunjani abantu abalinika khona kodwa kuyini na ukuhlonishwa okumbalwa nje esitaladini nokushawa kwamacilonga ambalwa noma ukukhala kwezinsimbi bese ubuyela ngqo ekukhandlekeni okudala kodwa ngale ndlela kuzoba yiphakade elingapheli kanjani ukuthi amahubo ezingelosi ezicilayo njengoba lawa amaqhawe namakhosikazi awo nemindeni yawo bedabule emaparadesi kankulunkulu manje lelo kulona iphupho elinganekwane elifana nosanta claus bakakhisimusi lelo yiqiniso bangane futhi sikubheke ngabomvu lokho ngibheke ngenhliziyo yami yonke kuleso sikhathi lapho ukristu eyofika futhi siyoba sekufaneni naye ngaleso sikhathi futhi akusayikuba khona ukuguga uthi nina woza lapha paul uma ufisa na ufunde ikhadi lomkhuleko njengoba ehla ukukunikeza nje ikhadi lomkhuleko phakamisa izandla zakho nje futhi angazi noma bekuyoba ukucela kakhudlwana uma besingathola lo mshayi wopiyano naleli khwaya lapha ukuba bacule na awu asibe nezithameli sifake wonke umuntu kukho uma zithanda zicule lithi ngisondela kuwe ngisondela kuwe ngiyalazi iculo na niyalazi na wonke umuntu uyalazi na ngisondela kuwe kulungile icule lithile ake sivumele ikhwaya icule elilodwa khona-ke lokho ngicanga ukuthi lokho bekungaba ngcono sivumele nje ikhwaya ilicule lokho kuzonivumela nonke nibe nentshisekelo yokunikezela nithole amakhadi enomkhuleko mfowethu Outlaw ungeza lapha futhi uma uthanda uma kungesikho ukucela kweningi kuwe mfowethu na futhi sizoba nelinye ikhorasi noma yini enye elivela kubantu bese ke sizohamba siqonde ngqo masinya ngesingakwazi okomlayezo omfushane futhi sikhulekela abagulayo inkosi nibusise khulekela ikhwaya encane manje njengoba ili bonke ababathakaselayo nilabantu bephentekostali enithakasela esihle esincane sikejane sibukeka sihlanzekile samantombazane nabafana kanjalo phakamisani izandla zenu nje niyabo impela siyathakasela kukhona into eyodwa evelele izinto eziningi ezivelele mayelana naleli bandla lapha futhi okunye kwakho bangabaculi impela
I'm there in the spirit.
bonga inkosi ngalokho amen yeka indlela esibonga ngayo ngokuphakanyisa okuhle kunjalo kungokomoya ngangikhona lapho umoya ofika manje siyabonga ngalezi zinkonzo futhi ngithi futhi siyakhuleka manje ukuthi uNkulunkulu uzophulungisa abagulayo asindise abalahlekile manje ngikhulekeleni manje lapho ungena ukuthi akube okungalindelekile nje futhi akukho malungiselelo esiwaziyo sivele singene bese siphuma futhi kanjalo asikwazi ukuzwa sengathi asiyenzeli okukwedlula konke inkosi kodwa sizama ukuyenzela okukwedlula konke singakwenza ngakho-ke asikhothamise amakhanda ethu kanye futhi manje ngomkhuleko baba wethu asezulwini kulobu busuku ngezinhliziyo ezibungayo ukuthi sibhekane nesihlalo sakho sobukhosi singazi nje ukuthi iyini intando yakho nokuthi esifanele sikwenze kodwa wena uzosihola wethembisa kukwenza ngakho-ke siyakukholwa sikhulekela ukuthi uzokhuluma kwabalahlekile kulobu busuku futhi uzophulukisa abagulayo zitholele udumo kuwe uqobo busisa leli bandla siyacela futhi inkosi busisa lonke ibandla elikuleli dolobha nakulesi sigodi ukuthi kuyofika isikhathi lapho kuyoba khona ukuthululwa kukamoya okukhulu phezu kwabo bonke laba bantu ukuthi abantu abavela kule lonke izwe bayothutheleka phakathi ukuze bezwe izwi lenkosi
Now we realize, Lord, the reason that we can rejoice.
Manje siyaqonda Nkosi isizathu sokuthi singathokoza futhi sicile amaculo kungukuthi kuqala ngoba size kuKristu.
Believing that he was for faith cometh by hearing.
Sikholwa ukuthi wayekhona ngokuba ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi futhi njengoba sikujabulele ukucula amaculo komoya nokubona umoya uhamba ezithamelini.
Now may you provide the word that will condition the hearts of the
Manje sengathi ungahlinzeka ngezwi elizomisa izinhliziyo zabantu okwenkonzo eqhubekayo ukuphulukiswa kwabagulayo nokuphulukiswa komphefumulo othile oye walimala
A little tender conscience.
Noma unembezo omncane othambile uchotshoziwe njengomhlanga ochofoziwe siyakhuleka ukuthi uzoyiqinisa kulobu busuku Nkosi futhi uyinike okokwebhalisamu lakho eliphilisayo elizonikeza ikhambi labo bonke ukuthi lo okungenzeka ukuthi uphambukisiwe endleleni uzobuyiselwa endleleni kulobu busuku.
We would also pray, Lord.
Sizokulekela futhi inkosi labo abasezibhedlela abagulayo kakhulu abangakwazi ngisho nokufika ezinkonzweni siyabakhulekela sazi ukuthi bebengakuthanda ukuba lapha kodwa isitha sibabophe ngendlela yokuthi bangekwazi ukuza
God grant that their deliverance comes quickly.
Kulunkulu yipha ukuthi ukukhululwa kwabo kufike masinyane. Siyakhona ukuthi kulotshiwe ezwini ukuthi abantu ababizwa ngegama lami bayobuthana ndawonye futhi bakhuleke khona ke ngiyozwe ngisezulwini.
That's why we take this opportunity to pray.
Kungakho sithathele ithuba ukukhuleka ngenkathi wonke amabandla ehlangene ukuze uzwe usezulwini futhi uphulukise izwe lethu.
We ask this now for the glory of God in the name of Jesus.
Sikucela lokhu manje ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu egameni lika Jesu Christu. Amen.
Now feeling for those who are standing and
manje ngizwela labo abamile nemilenze iyakhathala ngizoshesha nje ngokukhulu kusheshe ngingakwenza.
I would like to come back sometime.
Ngingathanda ukubuya ngesinye isikhathi ePhoenix nalapho esingabuthela khona wonke umuntu ndawonye. Futhi sibe nenhle ende inkonzo yokuphulukisa ePhoenix lapho inkosi ibusisa khona abanye bethu bangabashumayeli njengomfowethu Outlaw futhi abaningi babanye abazalwane lapha bangabashumayeli angiyena umshumayeli kakhulu ngikhulekela abagulayo nje futhi nokho kukho umuntu owake washumayela evangeli ngaphandle kwalowo othanda ukuzwakalisa imizwa yakhe kubantu kukhona kuthile nje ngakho uyathanda kukwenza futhi ngijabule kakhulu ukuthi ufikile ukuzwa ukuzwakalisa okuncane enginakho ngaye futhi ngethemba ukuthi uzokwenza ukuthize kulobu busuku ukufakazisa kini ukuthi nginitshele iqiniso futhi ngiyanithanda ngifuna ukuthatha indikimba encane lapha imizuzwana embalwa uma inkosi ithanda kujohana ngcwele isahluko seshumi nambili nevesi lamashumi amathathu nambili nami uma ngiphakanyise emhlabeni ngiyakubadonsela kimi bonke futhi kwendikimba encane ukwakha phezu kwalokho ngingathanda ukuthatha indikimba yokuthi ibhanela. Leyo yinto enginqaba kakhulu engavamile ukufunda indikimba efana naleyo noma ukufunda umbhalo bese-ke ngithathe indikimba eyinqaba, kodwa ngithole eminyakeni yenkonzo ukuthi ngezinye izikhathi uNkulunkulu ufika ngendlela eyinqaba. Izikhathi zinqaba, izikhathi lapho ungacabangi, ukhuluma ngezindikimba ebesingeke sicabange ukuthi ubengakhuluma ngayo, asebenzise othile ebesingacabanga ukuthi akabalulekile. Kodwa uNkulunkulu usebenza ngezindlela ezingaqondakaliyo ukwenza izimanga zakhe. Futhi ipanela, yebo, sonke siyazi ukuthi liyini ipanela. Yinto esesikhumbuzweni yayiphakamisa into ethize kubantu ukuba babuke kuyo, yinto ebekwe phambi kwabo. Futhi uNkulunkulu wethembisa ku-Isaya isahluko sesihlanu nevesi lamashumi amabili nesithupha ukuthi kwakuyoba khona ipanela eliphakanyiselwe phezulu, kwakuyoba khona ipanela eliphakanyiselwe phezulu. Umuntu phansi kudabula eminyakeni uthambekele kungaphakathi kuye ukuzama ukuzisiza. Manje leyo yimvelo yomuntu nje. Manje esizama ukukwenza ukubeka isisekelo lapha sento ethile esicela iNkosi ukuba iyenze, ukuphulukisa abagulayo nokunikeza ukuzethemba. Futhi angeke nje uhambe uphume futhi ube nokholo lwanoma yini ongazi lutho ngayo. Okokuqala, ufanele ube nokuthile ukholo olungahlala kukho. Lapho ushada nomkakho kwakufanele ube nokukholwa kuye, wayefanele abe nokukholwa kuwe ngaphambi kokuba wakhe ikhaya. Futhi ungeke nje uthathe into ethize emahlaphahlapha futhi ube nokukholwa kuyo ngoba akufakazelwanga. Ngakho-ke into efakazelwe kakhulu ebesingasekela phezu kwayo okokukholwa bekungaba yizwi likaNkulunkulu, ngokuba ukukholwa kuvela ngokuzwa, nokuzwa izwi likaNkulunkulu ngoba yizwi likaNkulunkulu. Futhi umuntu manje njengoba enziwe ngisho nasesimweni sakhe sokuwa, nokho usemfanekisweni womenzi wakhe uNkulunkulu, futhi ngomqondo owodwa wezwi uyindodana kaNkulunkulu ewile emsini, uwile waqhela kulokhu uNkulunkulu amenze waba yikho. Futhi esimweni sakhe siwile ngomnika izingxenye ezingahlukaniseki zokuzama ukwenza okuthize ukuzibuyisela endaweni lapho okuthize ngaphakathi kuye, kumtshela ukuthi uvela khona ngoba uyazi ukuthi akakabi sesimweni esifanele. Ngoba ubona ukufa, ukugula, nosizi, nobuhlungu benhliziyo nokudumazeka, uyazi ukuthi akadalelwanga lokho. Nokho kungakhathaleki ukuthi ubude kangakanani noNkulunkulu, kukhona okungaphakathi kuye kumtshela lokho, okunye okungaphakathi kokuthile. Manje umuntu wenziwa njengomuntu okathathu umphefumulo, umzimba, umoya. Manje ingaphandle lingumzimba, kunamasango amahlanu kulowo mzimba, futhi leyo yimizwa emihlanu, kusobala, ukubona, ukunambitha, ukuthinta, ukuhogela nokuzwa. Ingaphakathi njengembewu etshaliwe, ingaphakathi lalokho okufana nokumboze imbewu kwembewu okungumphefumulo, kunamasango amathathu kulokho ongena kuwo, nembeza, nenkumbulo, nokunye nokunye. Kodwa-ke ngaphakathi kwalelo gumbana elincane kunegumbana lesithathu okungumoya, futhi yilokho kulawula konke okunye. Munye kuphela umgudu odlula kulokho, futhi lokho ukuzithandela kwakho. Ungavuma noma wenqabe, futhi lowo ukuphela komgudu kulokho. Uma wamukela intando kaNkulunkulu ngalowo moya, umoya kaNkulunkulu uthatha indawo yakhe enhliziyweni yakho futhi kulawule wena wonke. Futhi uma ungakwamukeli lokho, khona-ke isitha sithatha leyo ndawana futhi sikulawule wonke. Ngakho-ke kulele kulokho. Futhi umuntu enziwe ngaleyo ndlela khona kumnika into ethize ngaphakathi kuye eyenza afune ukuzuza okuthile ngokwakhe. Uzama ukwenza okuthile ukuze azisindise, ufuna ukuphuma kukho, kodwa ufuna ukuzenzela yena uqobo, ufuna ukwenza indlela engeyakhe ngakho. manje usezame ukuzuza ngempumelelo kuningi, uzamile ukuzuza ngempumelelo lokho ngesayensi, futhi ngaso sonke isikhathi lapho ehamba ngesayensi uzobhubhisa yena kuphela uqobo. Ngaso sonke isikhathi lapho isayensi yenza ukuthile uyazibhubhisa yena uqobo. Impuqumpuqu yesibhamu namandla e-athomu nezikhali zenuzi nezimoto nazo zonke lezi zinto, nokho kuyamsiza okwesikhashana, kodwa ngokuhamba kwesikhathi uyazibhubhisa ngoba yena yinto ethile ayizuzile ngempumelelo ngenkathi esendaweni yokusebenzela kaNkulunkulu, ezama ukwenza okuthize aphendukezele lokho uNkulunkulu akwenzileyo futhi akufake emibonweni yakhe siqu futhi akwakhe. Manje njengoba ngishilo ngaleli dolobha, njengaleli dolobha elikhulu elihle lapha, ukube lo muzi ubulungile bekungaba kuhle kunalokho okwakuyikho endaweni yokuqala. Uma behla benyuka izitaladi, abantu bakaNkulunkulu benezandla zabo emoyeni bedumisa uNkulunkulu ngekhaya labo nakho konke, ibingeke iPhoenix ibe yindawana yensimu yomhlaba na? Kodwa esikhundleni salokho, njengawo wonke amanye amadolobha, kuqamba amanga, ukweba, ukukhohlisa, ukugembula, kubhema, ukuphuza, kuxokozela, kuphinga, futhi kuba yiphunga elibi phambi kukaNkulunkulu. Niyabo, ngakho-ke niyabo, lokho umuntu azama ukukuzuza ngempumelelo uvele enze inxovanxova ngakho, akakwazi ukuzisindisa, futhi uzama ngemfundo uthathe leyo ndlela kubona ukuthi ubengeke yini afundise abantu olwazini olusindisayo lukaKristu, noma ukuzigcinela ulwazi noma ukwenza ukuthile ngemfundo yakhe. Bengifunda ngolunye usuku kwiphephabhuku iLife lapho ababenakho, ngikholelwa ukuthi abaningi benu bayifunda indatshana lapho benze konke manje ekuhlanganiseni izakhe ezehlukene noma ukunqwabelana baze bacishe benze ukuphila, kodwa bathi bazokwenza abakwazi ukwenza lokho. Ukuphila kuyindalo, ngakho-ke munye kuphela ongumdali futhi lowo nguNkulunkulu. Niyabo, abasoze bakwazi ukwenza ukuphila, kodwa uzama ukwenza lokho. Angazi ukuthi bekungaba hlobo luni lwesidalo uma bekwazi ukusenza, uma bekungaba ngokobuhlakani bomuntu na? Ngakho-ke niyabona angeke akwenze lokho, akukhona nje okwakhe ukuthi akwenze. Wehlulekile ngemfundo, wehlulekile ngesayensi. Uyazi ukuthi uvela ndawana thize, kodwa ufuna ukutshela indlela yakhe yokubuya.
Really express that the first man
on earth. Wathi wakuzwakalisa ngempela lokho umuntu wokuqala emhlabeni ngemva kokutshola ukuthi uwile emseni, wazama ukuthatha ubuhlakani bakhe uqobo futhi enze indlela ebuyele kuNkulunkulu ngaphandle kokubuyisana. Wazama ukubuyela kuNkulunkulu ngaphandle kokwenza ukubuyisana into yokukhokhela izono zakhe ngemva kokuba isijeziso sikaNkulunkulu kwakungukufa. Wazama ukubuyela emuva ngaphandle kokuhlawulela ngokufa.
Men are still trying to do that.
Futhi amadoda asazama ukwenza lokho, ezama ukwenza inkolo ngaphandle kokubuyisana kuyo. Wathi wazenzela isembozo ngamahlamvu omkhiwane kungekho gazi elichithekayo lalesi simbozo, futhi uNkulunkulu wakunqaba. Futhi ukwenqabile ngaleso sikhathi, futhi uyokwenqaba njalo, ngoba ngaphandle kokuchithwa kwegazi akukho ukuthethelelwa kwezono. Angakwazi nje ukubuya ngoba inhlawulo ingukufa, futhi kukhona okumele kufe ukukhokha leyo nhlawulo. Ngakho-ke kungaba okubambele kuphela, noma sonke sisekufeni ukuba kwakungekho kubambele thina esingabambelela kukho. Futhi umuntu ekwenzeni lokhu waqaphela ukuthi udinga ukuthile ukuze abambelele kukho, into ethize angabeka izandla zakhe phezu kwayo, into ethize angayisho. Nakho-ke ngikutholile, ngiyazi ukuthi yikho.
Adam, to hold on to something made a fig leaf.
Ngakho-ke u-Adamu ukuze abambelele kokuthile, wenze iqabunga lomkhiwane ukuze amboze ubuze bakhe nomkakhe, kodwa wathola ukuthi lokho ayekuphethe esandleni sakhe akusebenzanga. Kwehle njalo kujabula eminyakeni besingabala amadoda, ukuba nje besinesikhathi ake sithathe amabili noma amathathu awo empeleni.
Nimrod thought the same thing.
Ake sithethe uNimrod wacabanga into efanayo ngemva kukazamcolo, waqaphela ukuthi kwakukhona uNkulunkulu oyokwahlulela ababi.
For they had just come out of that flood.
Ngoba babesanda kuphuma kulowo zamcolo, futhi wayazi ukuthi kwakuyisono esabangela ukuba uNkulunkulu abhubhise umhlaba. Ngakho-ke azi ukuthi isono futhi sasiyokwenza uNkulunkulu enze into efanayo, wazama ukuzuza ngempumelelo kuthize ukwenza umboshongo. ukuthi abantu babengagijima benyukele ezulwini uma ukuba kubi lapha emhlabeni futhi bahlale ezulwini bese-ke bebuyela phansi emhlabeni futhi bone futhi babuyele ezulwini futhi manje lowo bekuwumqondo wabantu yonke indlela ezama ukona futhi aphile emhlabeni futhi abe sezulwini ngesikhathi esifanayo awukwazi ukukwenza awukwazi ukukwenza ujesu wathi anikwazi ukukhonza unkulunkulu nomamona
That's the reason we believe tonight in a total abstaining from sin.
Ingalesa sizathu sikhole kulobu busuku ekuzigcineni ngokuphelele sonweni ukudeda kuso kuhevu ungadlaladlali ngawo ungakubekezeleli inhlobo ungahlanganisi lutho enhlobo nakho ungaboni ukuthi ungasondela kangakanani kugo ngaphandle kokona bona ukuthi ungahlala kude kangakanani kugo noma yini ebukeka yisono kuqhela kuyo awuhlanganise lutho nakho nhlobo
So Nimrod, with his great mastermind,
ngakho-ke uNimrod nengqondo yakhe enkulu eyingcweti wazama ukuzuza ngempumelelo lokhu futhi uma uzoqaphela bekuhlezi kunjalo selokhu umuntu adalwa ukuthi uma uquba uzalo lwabantwana bakaKayini bonke baba ngososayensi amadoda anamandla abasebenza emhlabeni ngensimbi nangokhuni kanjalo njalo babe ngoluhlakaniphile ohlangothi lobuhlakani kodwa abantwana bakaSeti babengabafokazana abelusi bezimvu bethobekile manje leyo yindlela efanayo okuyiyo namuhla labo abathembele entweni ethile eyenziwe ngomshini ngumuntu abangabeka izandla zabo kuyo athi yilokhu-ke yilokhu-ke into ethile umuntu ayizuzile ngempumelelo yena uqobo bese-ke uthola kakhulukazi labo yilabo abathi ukuzama ukubalekela ukubuyisana kwegazi babuyele endleleni eyiyo manje kodwa uNimrode emva kwesikhashana ekwakhiweni kombhojongo wakhe unkulunkulu wahlala emazulwini futhi wamhleka futhi ufika esezoqeda cishe impela ngifune niqaphele ukuthi wacishe wakuzuza ngempumelelo lokho aqala ukukwenza kodwa manje-ke khona manjalo unkulunkulu wavele wayijike into ngenye indlela futhi into yaba yizicucu kwangena othulini njengoba nje isibhinco sika-adamu seqabunga lomkhiwane saya othulini kanjalo nombhoshongo kanimrode waya othulini kwaze kufika omunye okwakuyinkosi uNebukadnezari futhi wayezokwakha umuzi
And if you'll notice sometimes those
futhi uma nizoqaphela ngezinye izikhathi leyo mimoya engena emadodeni futhi usuku luyeza futhi luseduze manje lapho ibandla lamakristu ibandla lenkosi ujesu kristu belifanele libe ngokomoya kakhulu ngenxa yokuthi ujesu washo ukuthi imimoya emibili iyosondelana kakhulu izidukise nabakhethiweyo ukuba kwakunokwenzeka isitsha sinobuqili kakhulu manje mbhekisise kanye noNebukadnezari wakha umuzi njengepethini ncamashi yasezulwini njengoba umfule i-Eufrate wawugeleza ngasesihlalweni sobukhosi njengasezulwini umfula wamanzi okuphila uhamba ngasesihlalweni sobukhosi izingadi ezishwibekayo nakho konke ncamashi nje njengoba kwakunjalo ngaphambili ngani ngenkathi u-abrahama wayehamba efune umuzi onjalo futhi uma ungenamqondo ngokomoya usathane uzokuphuphuthekisa kulezi zinto niyabo into ecishe ibukeka njengayo impela kodwa akusiyo uma kwenziwe ngumuntu akukuhle uma kuthengwe ngegazi ngunkulunkulu kuliqiniso lokho niyabo kuyiqiniso kodwa uma kwenziwe ngumuntu manje wenza leli dolobha elikhulu bese kuthi-ke sithole ukuthi kanti futhi wenza isithombe ukuze abantu basikhonze futhi waletha ukukhonzwa kwesithombe phakathi kwabantu kodwa phakathi kwakho konke nakho kufika isandla esilobodongeni esingaphezu kwemvelo ulimi olungaziwa okungekho muntu owayengaluhumusha ngaphandle komprofethi ogcwaliswe ngomoya owaye phakathi kwabo futhi lowo mbuso waya othulini ncamashi nje njengombhoshongo kanimrodi kanye nesibhinco somkhiwano sika-adamu okufanayo nje ngoba yinto ethile umuntu azizuzele yona ngempumelelo Into ethile ayefuna ukuyenza ukukhombisa ukuthi wayekwazi ukuzisindisa. Awukwazi ukuzisindisa, yikho into ongayenza ngakho, indlela isivele yenzelwe wena, awukwazi ukuzisindisa. Bezingabiza ezinye izinto eziningi ezinkulu ezenzeka muva nje eFrance emva kwempi yomhlaba yokuqala babefuna ukwakha umugqa weSiegfried phezulu lapho. Futhi babhekisa zonke izibhamu zabo eJalimane base bethi manje uma amaJalimane ake azama ukuza ngale ndlela futhi ngani sizokwazi ukubamisa ngoba sinomugqa lapha esingabamisa ngawo. Ukukhombisa nje ukuthi amacebo enziwe ngumuntu awakwazi ukuma amaJalimane abadlula ngobuhlakani bafika ngemuva kwalo mugqa eSiegfried futhi bathi singadla siphuze siphile ngokupinga siphile esonweni senze noma yini ezifunayo ngoba sivikelekile senze into ezosivikela. AmaJalimane amasha azongenza ngemuva kwakho futhi abathathani yabo ajikela ngemuva ngqo ngoba bakhohlwe ukwenza izibhamu zabo zikwazi ukuphenduka zazingajika noma ngayiphi indlela. Ngakho-ke amaJalimane avele aphuma lapho angafinyelela ezibhanyini zabo futhi ajikelezisa ngemuva nomugqa eSiegfried wawa. AmaJalimane afika futhi enza umugqa iMackinac futhi bacabanga uma amaYanki eke eza lapha ngani sizovele sehlele kulokhonkolo owenziwe inqaba futhi sizoba kahle. Kwenzekani na amaYanki afika noDelimede futhi abahlakaza baba yizicucu wawa noma kanjani. I-United States lapha esikhathini esike side sidlule yayicabanga ukuthi ngakho mkhumbi okungekho abanye abakhi bemikhumbi ababengawakha wawubizwa nge-Titanic. Ngobunye ubusuku lapho unqamula ulwandlekazi izinjini zawo zonke zigijima futhi amabhendi ayedlala umculo we-jazz ewudlalela phezulu ngokuphazima kweso waphenduka waba eduzane nkulunkulu wami kuwe ngani na washaya umhosha weqhwa phandle lapho futhi waphoboza imbobo kuwo futhi waqhumisa izinjini. Washona ngaphansi kolwandle ngani na unkulunkulu ngesandla sakhe esinamandla ukhombisa lo mhlaba ukuthi ngeke ume. Umuntu akakwazi ukuzuza ngempumelelo lutho ngokwakhe. Manje namhlanje ukuqophisana okukhulu kuyaqhubeka mayelana nezikhali zenuzi futhi sisebenzisa izigidigidi zamadola ukuzama ukuthola indoda ibe senyangeni. Kuyosiza ngani uma esefikile enyangeni na? Ngiyena njengoba ngishilo ngobunye ubusuku angikhathazekile ngokungena enyangeni ngifuna ukungena ezulwini. Ngakho-ke inyanga ayikude ngokwanele kimi. Futhi amaRashiya athi sibeka umuntu wokuqala emkhathini ngehlukile impela nabo lapho leyo ndoda yahamba emkhathini cishe eminyakeni emibili edlule. Futhi sibe noyedwa emkhathini iminyaka yezinkulungwane ezimbili esakhela ikhaya ukuba size kulo. Kodwa niyabo ukuzuza ngezimpumelelo okwenziwe ngumuntu, lokho umuntu akuzuzile ngempumelelo ukukwenza ngaphakathi kuye ngeke kusebenze. Manje sizamile ukufundisa abantu ukuthola lokho esingakubiza izinga elingcono labantu ngemfundo. Amakolishi ethu obufundisi athumele abafundisi bethu esikoleni okuyinto elungile futhi bafunde imfundo ngokukhuluma kahle inkulumo kanjalo njalo nokufundwa nokubhala kolwimi okungcono ukuthi lapho inga elingcono labantu basedolobheni ukubizwa kanjalo besingena kula mabandla futhi siye sagcwalisa isonto lethu lagcwala lokho. Manje angikholwa ukuthi kukhona izinga elingcono labantu kunabantu bakaNkulunkulu. Niyabo futhi uJesu akazange asebenze phezu kwezinga elinjalo ngenkathi lapha. Waya kubadobi abangafundile, abangafundisiwe, abangazilutho futhi lokho akukhetha. Futhi uNkulunkulu uma nje ubungamqonda uyathanda ukuthatha into engelutho futhi enze ukuthize ngayo. Lokho kufakazisa ukuthi uNkulunkulu ayikho into ongaziqhayisa ngayo, uthathe into engelutho ukwenza ukuthize ngayo. Lokho kufakazisa ukuthi uNkulunkulu. Manje sazama ukukwenza ngalo nkathi ngamahlelo, sacabanga mhlawumbe uma besingenza amahlelo ethu yakhule. Futhi senzeni ekwenzeni amahlelo ethu na okungukuthi kulungile? Akukho lutho olumelene nabo. Kodwa into esayenza ngamahlelo ethu sizanda kuqala ukudonsela lelo hlelo futhi into yokuqala uyazi asizange sinikeze omunye umzalwane ingubo yokulala eyanele ukuba futhumale ngayo. Yabo futhi sasehlukanisa ke niyabona futhi ngokwenza lokho saseke sibangele ukudize ukuba kwenzeke phakathi kwethu okwakungafanele kwenzeke futhi sithola ukuthi lokho akusebenzi nje. Izinkulumo zethu zobuhlakani okungukuthi kulungile ngifisa nje ukuthi ngingakwenza kodwa lokho akusikho okubalulekile emehlweni kaNkulunkulu. Umoya ongcwele uNkulunkulu akakaze akumise okunjalo, wamisa futhi wathuma ibandla lakhe ukuba lihambe lishumayele ivangeli, ivangeli alilone elobuhlakani.
The gospel came not in word only, but through
evangeli alifikanga ngezi kuphela kodwa ngamandla nemiboniso izibonakaliso zikamoya ongcwele ilokho kwaletha ivangeli.
You're not long ago in Chicago.
Lapha kungekudala eChicago iqembu leFull Gospel labiza umhlangano futhi baye esikoleni esithize sikhulu seBhayibheli futhi banesikhulumo esikhulu esihlakaniphile futhi kwakhangiswa idolobha lonke mayelana nalesi sikhulumo esikhulu esivele esikoleni esithize sikhulu esinegama elinjalo he nazo zonke iziqu ekugcineni kwegama baze bacabanga ukuthi kwakuyoba yikho nje. Futhi kwathi lapho izicuku zibuthana ukuzolalela indoda lapho isukuma ngemuva kwesakhiwe igqoke isudu ukhololo ubhekiswe emuva nenkulumo yakhe ngaphansi kwekhapha yenyuka yakwendlala endaweni yonke. Futhi inkulumo he yayiyinhle kakhulu akekho owayengasho izwi eliphikisana naleyo nkulumo yayiphelele ukufundwa nokubhalwa kolwimi kwakushaya emhlolweni. Izenzo zakhe kanye nezindlela zakhe zokuziphatha ekwimpinti zaziphelele. Akazange angingize abe namalimi noma agxize amathe njengoba kwenza abaningi bethu kodwa yena wakhipha inkulumo yakhe ngobugago obunjalo. Kodwa wacabanga nalesi sikejane sabantu abangafundile ngizokhuphukela lapho futhi ngibabonise ukuthi kusho ukuthini ngempela kuba umshumayeli. Eqhunsule isifuba sakhe wakhuphuka ekhukhumele wonke futhi wanikeza le nkulumo.
That didn't set with that kind of
kodwa wathola ukuthi kwakungahlali nalolo hlobo lwesigxuku kwahamba phezu kwamakhanda abo amagama amakhulu kakhulu amakhulu akhukumele abawatholanga. Ngakho-ke hemva kwesikashane ngekathi yabona ukuthi wayenephutha waqoqa inkulumo yakhe wayeseyifaka engalweni yakhe amahlombe akhe hehla ikhanda lakhe lehla amadolo akhe elenga wabune wabuyela phansi ethobekile ehlazekile wasuka epulpiti. Kwakukhona ongcwele omdala ehleze emuva lapho ecalaza wathinta omunye wathi ukube wayenyuke ngendlela ehla ngayo ubezokwehla ngendlela akhuphuke ngayo. Ngakho-ke lokho kucishe kuthi akulunge umuntu aze azi ukuthi akazi lutho futhi uyozithoba phambi kukaNkulunkulu futhi alindele umoya ongcwele ukuba wenze umsebenzi. Yileyo into. Umuntu akakwazi ukuzuza lutho ngobuhlakani bakhe, kumele athembele kuNkulunkulu kuphela. Manje umuntu owenza lokhu ukhombisa ukuthi kukhona ukuzuza ngempumelelo ndawo ngenxa yalesi sizathu esikhulu sokuhlengwa. Futhi uNkulunkulu wenza lokho kuzuza ngempumelelo, wakwenza lokho futhi wakwenza kwaba lula kakhulu, kwakungokukholwa. uNkulunkulu washo kuqaleni ukuthi kwakulokhu kungokukholwa. Namuhla uzindiswa ngemisebenzi, ngezinto ezinhle, ngokujoyina ibandla, ngokuba ngofundile. Uzindiswa kuphela ngokukholwa futhi lokho ngomusa kaNkulunkulu. Usindisiwe ngokukholwa, ngokukholwa lokho uNkulunkulu asekwenzile kakade. uNkulunkulu wahlinzekele ibhanela, uNkulunkulu unika into ongabambelele kuyo, ibhanela njengefulegi lilenga.
And all down in the islands.
Futhi eKorea, futhi ho, ezansi eziqhingini ngesikhathi sembi, lapho amaMelika esexoshe amaJapane abuyele emuva. Futhi bagijima benyukela eGuam nasezindaweni ezihlukene esiqongweni seqhuma, igquma eliphakeme kunawo wonke ababengalithola, futhi lapho izinyembezi zehle ezihlathini zabo, futhi ngokumemeza batshala ifulegi laseMelika. All the glory phezu emangweni babelinqobile izwe ukuzuza ngempumelelo kungaka pho ukuphakamisa lelo bhanela ukuthi leli ngelethu. Oh, kwakuyinhlanhla njani kulawo masosha ukuma lapho ezweni elinqobile. Ngiyanitshela uNkulunkulu wanika ibandla ipanela ngelinilanga lapho uJesu aphakanyiswa eCalvary phakathi kwamazulu nomhlaba angekho omunye ngaphandle kukaNkulunkulu uEmmanuel. Opha igazi lakhe phezu komhlabathi kwaphakanyiswa ipanela kubantu ukuthi sinqobile, sinqobile, singaphezu kwabanqobi ngokuba usinqobelile. Manje sithela ukuthi uNowa indoda kaNkulunkulu wayenokukholwa futhi uNkulunkulu wamnika ibhanela futhi lelo bhanela kwakungumkhumbi. Futhi uNowa wakha kude ngokukholwa ngoba kwakungumyalo kaNkulunkulu ukwakha lo mkhumbi ukuze kusindiswe noma ubani ozongena kuwo. Manje njengoba uNowa ehamba akha phezu komkhumbi wayazi ukuthi wayeqedela ibhanela uNkulunkulu ayemtshela ukuba lakhe.
Anything that God says to do,
noma yini uNkulunkulu athi yenze, bambelele kukho ngoba kulungile. Akunandaba ukuthi bangaki abahleka usulu ababehleka futhi bahlekisa ngaye. UNowa wayazi ukuthi wayino isho kanje inkosi.
Compare Noah with Nimrod.
Qathanisa uNowa noNimrod. UNimrod wayenowakhe umbono ngakho futhi uNowa wayenombono kaNkulunkulu ngakho. UNimrod wayenokuthile ayengabeka izandla zakhe kukho futhi uNowa wayenokuthile ayengabeka izandla zakhe kukho. Kwakuyibhanela into ayengabambelela kuyo impela. Bese ke siyathola emva kwalokho sizokhuluma ngenye indoda amazinyane futhi igama layo kwakunguMose futhi wayeyindoda eyodwa nje. Kodwa wayezokwazi kanjani ukukhulula abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe? Baphume ebugqilini emva kokuba efundele isikolo esefundisiwe kukho konke ukuhlakanipha kwabaseGibhithe futhi wazithola ehlulwe ngokuphelele na? Kodwa ngolunye isuku emuva ehlanu uNkulunkulu wahlangana naye noma wahlangana noNkulunkulu.
A stick to hold in his hand.
UNkulunkulu umnika ipanele induku kuba ayiphathe esandleni sakhe into elula kanje pho kodwa yawenza umsebenzi.
Take this rod before you.
Thatha le nduku phambi kwakho ngokuyipanele ukuthi uMose ngenkathi enaleyo nduku wamasha waya phambili nayo. Ngangidadisha esikhathini esingeside esidlule ngoDavid Livingstone lapho ngimi ethuneni lakhe eLandani futhi baningi abantu abavakashela ithuna likaLivingstone kunanoma yiliphi elinye ithuna e-Abbey. Manje-ke ngizwa indaba kaLivingstone ukuthi wehlela kanjani lapho njengodokotela nomkristu ukuthi waya kanjani kubantu bomdabu futhi akakwazanga ukungena ngoba iningi labo lalinonya. Ngakho-ke wafika enduneni futhi yathi induna yathi uma uzophuza igazi lesivumelwano nami khona-ke uzoba ngomunye wethu. Ngakho-ke bathathe iwayini yenkomishini futhi badonsa imithambo yomunye nomunye base beyibamba ngaphezu kwendebe base beqathazela igazi phakathi lapho futhi balixuba amagazi amabili ndawonye bese kuthi-ke uLivingstone ephuza ingxenye yalo nenduna iphuza ingxenye yalo. Baseke benikezana ipanela ukuthi babengabazalwane nenduna yacela ijazi likadokotela Livingstone futhi wakhumula ijazi lakhe walinika induna noLivingstone wacela enduneni khona-ke umkhonto wakhe ongcwele. Kwasekuthi-ke lapho wayesebuyela emenweni nabomdabu bamgijimisa babemjikijela ngomkhonto ukuthi wayezizwa kahle kanjani lapho ephakamisa leli panela umkhonto ongcwele. Futhi ngekathi ewuphakamisa kanjalo abomdabu babewela phansi futhi bacishe impela bamkhonze njengoNkulunkulu ngoba babazi ukuthi kulapho lo mkhonto ongcwele wavela khona. Manje lokho kunamudla abantu banamudla bayehluleka kubona ibhanela elikhulu uNkulunkulu asinike lona. Wena uthi futhi Branham unawo amandla na? Ngifisa sengathi ngabe nginamandla. Asinawo amandla, asinawo amandla, sinegunya, akuwona amandla, yigunya, siwadinga amandla, uNkulunkulu unamandla, kodwa asinalo igunya, amen.
There's a lot of difference. He was the one who conquered.
Kunomehluko omkhulu, nguye wanqoba, wanqoba futhi wasinika igunya, unamandla, kodwa sinegunya, njenganoma yiliphi inxusa eliya kwelinye izwe.
Here,
lapha ukunichazela khona kukhona phansi wehlela lapha kwenye yalezi zimpambano lapha ePhoenix cishe ngehora lesihlanu ntambama kukhona iphoyisa elimi lapho nazi izimoto zidlule ngamamayela ngamashumi amane amashumi amahlanu ngehora awu lelo phoyisa elincane kungenzeka lingabi ngamafidi amahlanu kuphakama liphumele lapho futhi ngani alinawo amandla enele okumisa enye yalezo zimoto awu enye yalezo zimoto ingaba namandla amahashi angamakhulu amathathu awu zivele zimqubule lowo mfo omncane futhi zimfihlize futhi ziqhubeke kodwa ake aphakamise isandla sakhe kube kanye ashaye impembe akanawo amandla kodwa unegunya yilokho-ke amabhuleki azoshishiliza namasondo ayokwikwiza konke kuzoma ngoba uphakamise isandla sakhe ngoba unegunya futhi lapho wesilisa noma wesifazane egqoke izikhali ezigcwele zikankulunkulu akusiwa amandla kuyigunya livele kophezulu futhi ethi odeveni bazokhala namabhuleki azokwikwiza ngisho nokufa uqobo kuyothuthumela namathuna ayovuleka ngegunya ujesu kristu alinika ibandla lakhe wonke amadoda ayakwazi lokhu lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo phakamisani igunya ibhanela isandla sakhe siyaphakama efake igilavu lakhe lemhlophe futhi yonke imoto izoma akanawo amandla anele mhlawumbe ukumisa ibhayisikile kodwa unegunya lokumisa noma yini ewela kulowo mgwaqo ngoba kungani na wonke umthetho wasePhoenix ungemva kwakhe nomkristu ofile futhi wembelwa futhi wavuka naye ekuvukeni kwakhe ezindaweni zasezulwini niyabo uma safa kanye naye khona-ke sivuswa futhi kanye naye ngokuba umzimba uya lapho kukhona inhloko futhi uyinhloko futhi lona ngumzimba futhi ngeke kube kodwa manje sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kukristu jesu ngawo wonke amandla kadeveli enqotshiwe futhi engaphansi kwezinyawo zakhe igunya igunya nanto ibhanela leso yisandla esiphakamisayo esibalulekile umose wehlela egibhithe kwakukhona izilwandle ezinkulu laphaya waphakamisa ibhanela futhi kwenzekani na zaphenduka igazi laphakanyiswa phezu kwezwe amaxoxo izintwala amazeze ililanga lanqaba ukukhanya ukufa kwashaya izwe ngani na waphakamisa ibhanela lokwahlulela kukankulunkulu ithi lapho siphakamisa ibhanela lokwahlulela kukankulunkulu njengekholwa kukristu unempilo ebethelwe kuwe uqobo kanye nemibono yakho futhi wavuswa nezwi lakhe lenziwa laphila phakathi kwenu wonke udeveli ufanele akuntswininizele kulungile isizathu kumele ukristu niyabo wafa nguye owaphakamisa ibhanela futhi umose nenduku yakhe kwakubukeka njengento encanyenyana kodwa kwakuyinduku futhi kwakuyibhanela likankulunkulu egibhithe intonga yakhe yokwahlulela futhi yaletha okwahlulela unkulunkulu uhlala nikeza into ethile ongayibheka into ongayibeka isandla sakho kuyo into ethile ongayifakazele into ethile elungile emva kokuba senimemukele izazi omegi siyafunda upetru wathi wabona ukuthi unkulunkulu waye wayeyothatha noma yisiphi isizwe sabantu noma ubani wayemkholwa
The wise man, they were looking for a star to rise of Jacob.
Izazi zazibheke ukuba kuphakame inkanyezi evele kujakobe inkanyezi ezophuma kujakobe futhi banikwa ibhanela lapho ujesu ezalwa ebhetelehema lasejudiya kwafika izazi ezivele endiya zilandele inkanyezi
Oh,
hey, ini ibhanela ubufakazi obubonakalayo ubufakazi ubufakazi obungaphezu kwemvelo ungakholwa ngithanda ukuthi wena ubone lokhu kufanele neze ukuthi wonke umuntu akubone akekho owabona leyo nkanyezi ngaphandle kwalawo madoda amathathu wedlule zonke izindawo zokubuka ubufakazi obubonakalayo obuphilayo bangempela ibhanela lokubaholela kukristu akekho wakubona ngaphandle kwabo
A little while and the world sees me no more.
Uze izikhashana nezo lingabelisa ngibone nokho niyo ngibona ngokuba ngiyoba nani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe.
The inside, Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Ipanela uJesu Kristu nguyezo lanamuhla naphakade ipanela likaNkulunkulu leqiniso ongakholwa angase angakuboni.
Jesus also said, He that believeth in me, the works that I do,
uJesu futhi wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo iyakuyenza kuyoba yini na bekuyoba uphawu ibhanela kwake kwabuza kuye indodana yami mayihlale enye ngakwesokunene enye ngakwesokhohlo wathi ningakwazi yini ukuphuza inkomishi engiyiphuzayo na ningakwazi yini ukubhapathizwa ngobhapathizo engiyibhapathizwa ngawo na umoya ongcwele ofanayo wawuphezu kwakhe ngaphandle kwezilinganiso wehlela phezu kwebandla lakhe ngezilinganiso kodwa kumoya ongcwele ofanayo unkulunkulu ofanayo yipanela
We are God's ensigns to the world.
Singamapanela kaNkulunkulu ezweni. Ingaleso sizathi ungihlala ngithethisa ibandla lePentecostali. Ngibalandela izindlela zabo zokuphila.
That's the reason the world can't see Christ.
Ingaleso sizathi izwe lingakwazi ukumbona uKristu yingoba sethisa imigoqo siyasuka kulokho. Uma abasifazane bethu begqoka futhi beziphatha njengoba bonke abezwe lapho amadoda akithi ephuma nemahla angcolile futhi ebhema futhi eqhubeka njengabo bonke beshade ngane noma kahlanu gonke okunye edonsa ebangenisa esontweni nezinto ezinjalo ngaliqabo izwe alikholwa ukuthi unawo ake ngikutshele mfowethu lapho usufile futhi ukuphila kwakho kufihliwe kuKristu ngokuNkulunkulu futhi wabekwa uphawu ngomoya ongcwele futhi uNkulunkulu ukuphakamisa izindawo zasezulwini uzoba yipanela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wenziwe kuwe uJesu wathi kuMarko 16 lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo lohloboluni lwepanela na ihembe elihle elihlohliwe na qabo intobeko ukugcwala kukaNkulunkulu kuKristu Jesu kwamenza wahamba njengomfukazi othobekile wamenza wageza izinyawo zabafundi bakhe wayengenandawo yokuqamelisa ekhanda lakhe Abanye bethu sizibiza ngamaKristu siya endaweni sifanele sibe nabangcono kunabo bonke abakhona ezweni sifanele siqinisekiswe imali eningi kakhulu ngeke sihambe umvangeli abanye belusi ngeke baye esontweni ngaphandle uma kuyizinga eliphezulu nendawo enkulu oh he sidinga sike sehlakalo sifanana leso Paulu asibona lapho esendleleni eya eDamaseko uPaulu walibona lelo panela liphakanyizwa futhi wathi ungubani wena Nkosi Wathi ngingujesu sikudingayo kulobu busuku enye insika yomlilo ilenga phezu kwebandla futhi kulobu busuku ukuthi amehlo abantu aphuphuthekile ayovulwa futhi akubone uJesu saphila futhi uyabuza ipanela manje uyi uNkulunkulu sinikele libhanela ipanela laphakade
remember that all of Romans in signs
Kumbula ukuthi onke amapanela aseRoma, onke amapanela kaNimrod, onke eBabiloni futhi onke amanye afihliziwe futhi awaseko, sibazi ngomlando kuphela. Ngeme Roma lapho oKesari abake babusa umhlaba futhi wawuyofanele umbe phansi amafita ngamashimi amabili othulini, ukutshela lapho isigodlo sabo sasikhona. Ngeme iGibhithe lapho uFaro babekhona. Futhi sekuhambile futhi kwaphenduka uthuli. Kwethu kodwa kukhona ipanelo uNkulunkulu alizuza ngempumelelo ngelinilanga ngokuphakamisa uJesu Kristu kwabafileyo nokuthumela umoya ongcwele phezu kwabandla lakhe. Futhi amazulu nomhlaba kuyodlula kodwa izwi lakhe alisoze ledlula. Phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami namasango esihoko angeke alehlule.
The living ensign is in the church.
Ngani na ipanela liphilayo lisebandleni ipanela obungenaphuthe obufakazi obuphelele into ethile ongabeka izandla zakho phezukwayo into ethile ongabuka kuyo Bonani lapha lensizwe uWilliams obusemncane lapha wasukuma wasefakaza ukuthi uyise nonina babemkhulekele kanjani futhi khona manje wabona ipanela ukukhona kwenzekile ubonile wavalelisa endlini endala yobumba wabeke esegijima ezungeza iMilky White Way njengoba umzalwane ishilo lapho amadoda ekubone lokho uma ngiphakanyiswa kulomhlaba ngiyodonsela bonke abantu kimi nina ningofakazi bami ngiyakuba ngofakazi bami kokubila eJerusalem eJudea eSamaria nasemikhawulo wenu yomhlaba Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngegama lami baya kukhipha amademoni bakhulume ngezilimi ezintsha baphathe izinyoka baphuze okubulalayo akuyi kubalimaza babeke izandla phezu kwabagulayo futhi baya kusinda ipanela ake ngithole okunye phezu kwalokho ukuze ngikuvale ngakho lokhu bonke abantu bayokwazi ukuthi ningabafundi bami lapho ninothando omunye komunye niyabo awukwazi ukuthatha ingxenye yakho ufanele ukuthathe konke futhi angeke kwabekwa uphawu ukuze kufike konke kwakho kunjalo ezweni elidala izikhathini zakudala uphawu laluvame ukuba yindandatho indoda eyayingakwazi ukusayina igama layo yayinendandatho nje futhi yakubeka uphawu okwayo noma ngabe yini ayiloba ngani yavele nje esikudleni sokusayina igama layo yafaka uphawu kukho kwakuyicala lasejele ukuba ike ikopishe lolo phawu manje namuhle uNkulunkulu nophawu futhi yinhlawulo yokufa ukukopisha lelo phawu lalelani ninamaluthela ama-Methodist, ama-Baptist, i-Presbyterian nama-Pentecostal ningazami ukulikopisha thula futhi uNkulunkulu uzolubeka uphezu kwakho futhi ke uyoba yipanele isibonelo sobuKristu nobudoda nobufazane uphawu lukamoya ongcwele ipanele likaNkulunkulu lugxivizwe kuwe uze ubuke wenze uhamba ukhuluma ivangeli nomaphi lapho uye khona awukho umunwe ongabekwa kuwe kunjalo uNkulunkulu sekuzozila lokho ngokufa ukumbelwa nokuvuka kukaJesu Kristu ngokugezwa kwamanzi ngezwi ngegazi lakhe namuhla siyagezwa futhi sihlanzwe sinikezwe lenhlanhla enkulu yabo siyamangala ukuthi uJesu wayeyini uma sithi wayenguye izolo namuhla naphakade manje lokho ayeyikho izolo uyikho namuhla futhi uyoba yikho phakade lelo panele elifanayo sitshela ukuthi ipanela laliyikho ngaleso sikhathi kulabo bantu ukwazi ukuthi wayeyipanela elilungile yini elalibheke ukuba lifike siyabona emibhalweni lapho phakathi lapho angakaze azisho ukwenza noma yini akakaze azisho wathi kumina wenza imisebenzi ngobaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi ngiqinisile ngithi kini indodana ngenze lutho kuphela lokho ebone uyise kwenza yikho indodana ekwenzayo yilokho abone ubaba ekwenza ngamanye amazwi wakubona ngombono okwenzeka siyathola owesifazane wathi into engubo yakhe waphenduka futhi wambuka wayesemtshela wayenomopho futhi wancamuka ukholo lwakhe lwalumsindisile owesifazane emthonjeni wathi hamba ulande indoda yakho wathi anginayo wathi awu thina usho kahle ngoba usube namahlanu ngenkathi esho lokho wathi mnumzane siyazi ukuthi umesiya uyeza obizwa ngokuthi uKristu lapho efika uzositshela lezi zinto niyabo lapho-ke kwakukhona ipanela wathi nginguye okhuluma nawe oh mfowethu imbiza yamanzi yasala wathola umthombo ogcwaliswe ngegazi elimuncwe emithanjeni ka-Emmanuele wayethola umthombo wensindiso wathola umthombo wagijima wangena emzini niyabo wayejabule khomba amadoda wathi wozani nibone ukuthi ngubani esimtholile bonani umuntu ongitshele zonke izinto engizenzile bukani u-Andre ngishumayele ngayo izolo ebusuku ngapho kanjani kwathi nje sehlale ubusuku bonke noJesu futhi ethola ukuthi lowo kwakungufakazi kaNkulunkulu ngempela lowo kwakungumesiya akahambanga wathi Simoni woza ungisize ngikuqonde wayazi ukuthi wayengumesiya futhi kwathi nje lapho eqhamuka phambi kwakhe wamtshela ukuthi wayengubani nokuthi lalingubani igama likayise futhi uPetro wayazi ukuthi yilokho okwakuzokwenzeka uFilipu wenza okufanayo futhi ho kuqhubeka ipanela uJesu wathi kuJohane ongcwele ishumi nambili okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza manje bheka sithungiwe lalelani lapha bangane nonke ngikhuluma nani bantu manje lokho kukhona kumanje kubantu abazokhulekelwa lalela lokhu ungufakazi usindisiwe futhi uyazi ukuthi amandla kaNkulunkulu yini ulithintile lelo panela ubambe ukuthize hhayi umbhoshongo kanimrode futhi akusona isibhinco seqabunga lomkhiwane sika-Adamu kodwa izithembiso zikaNkulunkulu ukuthi amazulu nomhlaba kuyodlula kodwa izwi lami aliyikudlula yinto ethile ongabeka izandla zakho kuyo lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeke izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda yipanela langempela futhi kini bantu kuzoba khona oyedwa lapha ongakaze alemukele leli panela ongazi ukuthi yini eyenza laba bantu bakhale futhi bamemeze futhi basine nokuthi kwenza kanjani laba besifazane bayeke izinwele zabo zikhule futhi bayeke ukugqoka lezo zingubo ezindala ezingcolile nokubukeka bekhanukisa phambi kwamadoda nezinto ezinjalo lowo moya omubi omdala waphuma kubo ungangitsheli ungaze ube msulwa njengomnduze kumyeni wakho kodwa lapho ufika endaweni endaweni yokwahlulela uzophendula ngokuphinga kunjalo iBhayibheli lasho uJesu wathi yilowo nalowo obuka owesifazane ukuba mkhanuke usephingile naye enhliziyweni yakhe futhi uma uzigqokisa ukuze uziveze phambi kwamadoda unecala uma indoda ingazange kuthinte uma leso soni siphendula ngokuphinga kwazo wena ukwenzile uzethulile wena uqobo yebo mnumzane mfowethu dadewethu ungahle ucabange ukuthi lena yimfashini endala nganginomfundisi esikhathini esingeside esedlule wathi uzolimaza inkonzo yakho futhi Branham ngathi kuyona yami eyakhe futhi lelo yizwi lakhe futhi yilokho akusho ngiyalikholwa yebo mnumzane kulungile ungakho-ke lapho ubona omunye walabo besifazane eqondisana noNkulunkulu uzombona ephuma njengongcwele uzombona enza okwehlukile kuzoba nomehluko empilweni yakhe ubungcwele buyokhuluma yonke indawo uyoba yininikazi bhekisisani leyo ndoda leso sidakwa laphaya emgwaqeni sidiyazele impukane yasebha nomlomo wayo ebhuza izimpukane eziluhlaza ngenxa yokuhlanza ngewhiski nobhiya nezinto ezinjalo ake ehlele i-altare futhi abambe lelo panela ngelikilanga futhi ngiyakutshela uyoba yipanela kuNkulunkulu kanye nesikhumbuzo samandla asindisayo kaJesu Kristu yebo mnumzane ngokuqinisekile uzokwenza ngemaphansi kolunye usuku lapha ezidaladini zasephoenix futhi ngabona omncane umfana oyikhaladi emiyethe eqekelele lapho umfana omncane akekho owayemnakile enebhayibheli lakhe ekhwapheni lakhe futhi noma ubani wayidlula owayekhomba ivangeli kubo ngamandla akhe wonke ngathi bonke inkosi uNkulunkulu hohe kumemeze kakhulu mfowethu kugcine kuqhubeka nje lokho kulungile uphakamise uJesu Kristu wo uma ningamazi kulobo busuku bangane memukeleni ningeke nikwenze sisakhothamisa amakhanda ethu okomzuzwana nje ngomkhuleko na ngiyaxolisa isikhathi sihamba ngokushesha kakhulu ngifuna ukubuza umzuzwana nje sikhona isoni lapha kulobo busuku esingamazi uKristu futhi esingangaze samukele leli panela na uma uzame ukuzuza ngempumelelo yethu manje mfowethu Branham manje umzuzwana nje ngigcina umthetho wokuthi yenza uthanda kwenziwe kuwe mfowethu ukube lokho bekungama bekungeke kudingeke ukuthi Jesu afe uthi futhi Branham ngiba yilunga lebandla eligqame kakhulu kulungile lokho mfowethu ngiyakwazisa lokho futhi ngiyakwazisa ngokugcina umthetho wokuthi yenza uthanda kwenziwe kuwe ngiyakwazisa ngokugcina imiyalo eyishumi kodwa uma umthetho wokuthi yenza uthanda kwenziwe kuwe ukujoyina ibandla noma enye yalezo zinto bekuyokusindisa uJesu wafela ize uJesu wathi iqobo lwakhe kuJohane ngcwele sahloko sesithathu uma umuntu engazalwa ngokusha kasoze angena impilo ifana neqabunga elilengayo esihlahleni emva kwesikhashana kuphila kushiya iqabunga futhi kubuyele ezimpandeni zaso iqabunga liyaqathaka lokho kuphila kungcwatshwa ezimpandeni kuze kudlule ubusika into yasahlobo sibuyisela okunye ukuphila elinye iqabunga leyo yindlela yomkristu osemthini wokuphila lolu hlaka oludala lapha lungase luwele phansi lokho kuyiqiniso kodwa kuphila kubuyela kuNkulunkulu owakunikeza niyabo uma uNkulunkulu ekunika ukuphila kwakho uzalwa ngokusha kunye kuphela ukuphila ongake ukuphile futhi lokho ngokuphila kukaNkulunkulu kuwe futhi uma lokho kuphila kukuwe kuzoya kuphela lapho kuvela khona kubuyele kuNkulunkulu ukubuya kuleyo minyaka eyinkulungwane enkulu neqabungelisha noma ukuphila okusha noma umzimba omusha noma omusha ongasoze wabuna futhi uwe izinkathi zethu zenyaka zikhomba ukuthi uNkulunkulu nathi ukuthi uNkulunkulu lapha wayala imvelo manje uma ungangaze ukwemukela lokho kuphila uma lelo qabunga elincane belingawohloka kulobu busuku lelicembe elincane okhona lapha emhlabeni niyazi ukuthi belingeke liphinde livuke uma ungazalwanga ngokusha awemukelanga ibhanela enhliziyweni yakho ubufakazi obubonakalayo umoya ongcwele hayi nje okucatshangwayo awukwazi ukukucabanga ngakhuluma ndawona thize ngobunye busuku futhi ngathi ukube abafundi bebelinde izinsuku ezisishiyagalolunye futhi bathi sizokwemukela ngokukholwa ukuthi sinomoya ongcwele futhi siqhubeke na babe ngeke babe nawo niyabo bahlala lapho baze ukuthi wawulapho kukhona okwenzekile into ababengabeka izandla zabo kuyo bathi yilokhu-ke njengoba unyowa ubengasho yilokhu-ke njengoba nje uMose wayengasho ephethe induku esandleni sakhe yilokhu-ke uzonqoba kanjani Mose na ngale nduku ngizonqoba ngizokwenza kanjalo-ke futhi ngoJesu Kristu ngomoya ongcwele nginqobile ngoba wanginqobela futhi manje mina ukuphila kwami kufile futhi kufihlwe kuye futhi kwabekwa uphawu ngomoya ongcwele kulapho uma ungenaso leso sehlakalo kulobu busuku mngane oyisoni ungeza sisakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana njena baba wethu esezulwini manje nginikele izithameli kuwe kungase kube khona umuntu onhlanhlathayo lapha ongase angaphinde abe nalo ithuba futhi sisanda kukuzwa ocingweni emizuzwaneni embalwa edlule noma esikhashaneni esedlule umfowethu Tommy Hicks inceku yakho eyigugu umfowabo aye wakhala kuye wamncenga emavikini ambalwa nje edlule waze wamthumelela nencwadi futhi wathi mfowethu yemukela uKristu kodwa wayenza imali eningi kakhulu kumthengela ekhaya lamadola ezinkulungwane ezikhulu ikhadi lakhe entsha wayengenaso isikhathi sokukwenza ngicabanga ukuthi ngizokwenza lokho kamuva Tommy kodwa sekulate kakhulu manje kwambamba ezansi eMexico Oh uNkulunkulu iba nomusa yazisa abantu ukuthi akusekho kubuya ukuze uzame futhi leli yithuba kuphela futhi kufa akushintshi umphefumulo kushintsha indawo yawo yokuhlala kuphela Manje baba ngiyakhuleka uma kukhona umphefumulo lapha waziyo ukuthi benziwa yilobu buntu obukathathu yakho kokubili umphefumulo omzimba nomoya lokho ngaphakathi kokumboze imbewu abahlala kugo kungumoya ngaphakathi komphefumulo obalawulayo kunomoya ngaphakathi kwemizwa emihlanu ngumoya futhi uma lowo moya ungesiwo umoya kaNkulunkulu uma lona omunye uwa ungeke uphinde uvuke kodwa uNkulunkulu ngiyakuncenga ukuthi bazokwemukela manje futhi babambe leli panele lihle likamoya ongcwele enhlizweni yabo futhi basindiswe kulobu busuku futhi sisakhothamise amakhanda ethu uma ekhona noma ubani othanda ukukhunjula phakamisa isandla sakho manje uthi ngikhulekela mfowethu Mshumayile uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise wena dade kuhle kakhulu umunye na manje ungabi namahloni qhubekani nje nikhuleka nonke maKristu laba bantu bephakamisa izandla zabo uNkulunkulu akubusise ninikazi elincane uNkulunkulu akubusise dade umunye na uthi ngikhumbule futhi Branham mina manje ngiyakholwa ngiyakukholwa nje ngandlela thize ngiyakukholwa nje umunye na uNkulunkulu akubusise ngapha busiswa emuva lapho kudla lokho manje labo ngabantu abaphakamise izandla zabo baya kukholwa iAltar limile igcwele abantwana bakuye yonke indawo akudingekile ukuba ube nealtar inhliziyo yakho iyialtar inhliziyo yakho yilapho uNkulunkulu eza khona ngangefunde kulunye usuku emlandweni iPilgrim Church kaBroadbent iNicene Fathers ukuthi lapho ebandleni lokuqala babengakaze babe ngisho noma yimiphi imihlobiso bengakaze babe ngisho nealtar ngoba abahedeni bependukile babevame ukuwela phansi ngobuso ealtar babene sakhiwe sencane nje sidala lapho ababehlala khona phezu kocwecwe lwamadwala baphakamisa izandla zabo ngemva kokuba indoda ayithile yesabo uNkulunkulu inikeze umlayezo futhi baphakamisa izandla zabo futhi badumisa uNkulunkulu bayithanda leyo miphumela kamoya ongcwele egeleza kubo lelo kwakuyibandla lokuqala ngezikhathi zikaRenius noMartin kanjalo njalo ngemva nje kokufa kwenkosi uJesu ngenkathi ibandla liqhubeka ngaphambi kokuba lingene ebukatulikini oh yilokho esikuthandayo manje wena ophakathi lapha yenza lelo altar inhliziyo yakho manje futhi uthi ngene nkosi uJesu ngizokukhulekela Nkosi Jesu ngiyethemba ukuthi ngiphuthuma ngokushesha impela ngiphonsa lamazwi ndawonye ngilungiselela manje futhi silindele ukubona ukuthi uzokwenzani emgqeni omkhuleko singazi impela ukuthi uzokwenzani kodwa nokho sekube okungenani izandla ezishumi nambili eziphakamile zabasebancane nabadala olangazelela ukwazi wena baba kulangazelela ukuba nalokho kuphila kuphakade makube ngokoqobo kubo njengamanje siphe khona Nkosi Kungathi moya kaNkulunkulu oyigugu ungageleza wehle ungene emiphefumulweni yabo njengamanje futhi ubenze izidalo ezintsha kuKristu. Futhi manje baba ngiyakhuleka ukuthi emgqini womkhuleko ukuthi uzozibonakalisa wena oqobo ubonakala kakhulu phambi kwalezi zethameli kulobu busuku ngokuphulukisa abagulayo ukuthi baza kusuka lapha besho njengaba bevele emawusi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu. Ngoba babone into ethize eyenziwe labo bantu emawuse labo bazalwane babehambe usuku lonke uKleopas nabo bekhuluma naye kodwa nokho babengazi ukuthi wayengubani. Kodwa ngenkathi enza into ethile ngendlela ayenza ngayo ngaphambi kokubethelwa nokumbelwa kwakhe babazi ukuthi uvukile kwabafileyo uzophinda ukwenze futhi kulobu busuku baba na siphe khona siyakhuleka manje sikhulekela ukuthi uzathatha le miphefumulo yigugu uyiphe ukuphila kuphakade kwangathi uma bengakaze babhaphathizwe kwangathi bangathola indlela yabo yokuya ehlala mfundisi noma ndawo ndawo futhi babhaphathizwe bebize igama lenkosi futhi sengathi ungabagcwalise ngomoya ongcwele futhi sengathi singahlangana nabo enkazimulweni ezweni elingcono lapho lo mhlangano walobu busuku uzolethwa ekwahlulelweni sikunikela kuwe manje egameni likaJesu amen. Manje emva komlayezo osika kanzima asidumise nje manje
just my salvation on Calvary's tree. Don't you love that? All that you that were Methodist.
Akuthandi lokho na gonke lokho wena owawuyi Methodist phakamisa izandla zakho ama Baptist, Presbyterian, Catholic. Manje bonke abazelwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu phakamisani izandla zenu noma ngabe uyiMethodist, Baptist noma iKatolika noma yini akunjalo lokho na manje sisalicula futhi kamnandi ngempela njengoba udade wethu esinikeza indlela manje anikuthandi lokho na uhi niyazi lapho niwele ezulwini futhi ningene endlini yenu enkulu futhi nibuke ezansi lapho nizobona indawo yami encane lapho ngokunye kwalokho kuza uyangizwa ngiphuma ngilicula niyazi ngifikile ekhaya amen ngiyakuthanda nje lokho kulungile sonke ndawonye manje awubeki nje iba wena nje ngiyakuthanda ukucela ukuhle kwePentecost anikuthandi na angilithandi iphimbo eliqeqeshwe ngokudlulele niyazi elinsini nezayo futhi babambe umoya wabo nokuhlaza okwezibhakabhaka ebusweni futhi uzama nje ukufaka ukuthile ngithanda ukucela ukudla okwangempela nje ukucela okukhululekile manje wonke umuntu kanye kanye nekwaya elincane kanye kanye manje sonke kanye kanye manje azivala amehlo ethu manje kamnandi ngempela sisacula futhi asijike futhi sixhawulane nothile seceleni kwakho ngaphambili nangemuva manje nonke nina bahambi nezihambi ezweni Katolika xhawulana neprotestani Protestani xhawulana namamethodist mamethodist namabaptist amapentecostal chanda Church of God ni assemblies amaassemblies ne oneness wo manje izandla zethu ziphakamele kuye manje ngokuzithoba asikhothamise amakhanda ethu futhi silihamishe baba siyazivuma izono zethu ngenkathi izwi lisahlwanyelwa phezu kwezinhliziyo zabantu lelo bhanela
Many of them have learned it long ago.
Abaningi babo sebekufundile kudala, hamba phakathi kwethu manje, baba wena uye wasindisa abalahlekile, manje phulukisa abagulayo ukuze kwaziwe ukuthi izwi lakho aliyikubuyela kuwe lilambatha.
It'll accomplish that what it is promised.
Lizokufeza lokho kuthenjisiwe. Amakhadi omkhuleko manje siqale ngelokuqala. Qalani ukuma eduze kwe-altari kanje lapha umkhuleko linda. Ngakho-ke kungcono ngibabize oyedwa ngesikhathi ukuze kungabibikho ukudideka. Ikhadi lomkhuleko lokuqala uma uzoqhubeka nokudlala iculo dade.
Who has prayer card number one? Right here. Number two. Number three.
Ubani unekadi lomkhuleko lokuqala na khona lapha, elesibili, elesithathu, kulungile, elesithathu, elesine, elesihlanu, elesithupha, elesikhombisa. Suka nje uphume ngqo futhi uphumele lapha ngqo, ume nje uphume ngqo ngale ndlela. Hlalani nje emoyeni womkhuleko manje kamnandi ngokuthula. Isishiyagalombili, isishiyagalolunye, ishumi, ishumi nanye, ishumi nambili, ishumi nantathu, ishumi nane, ishumi nanhlanu, ishumi nesithupha, ishumi nesikhombisa, ishumi nesishiyagalombili. Manje nonke ninayo nina makhadi omkhuleko. Phakamisa isandla sakho nje egameni likaJesu. Yebo ndodana. Oh, akamangalisi na hamishani lelo. Ngiyakuzwa lokho na kuzwakala njengamahubo ezingelosi, yebo. Loko kuzwakala kahle na?
Don't you hear the bell? Don't you hear the angels singing? Tis a glory Now, I just can't get away from that.
Manje angikwazi nje ukusuka kulokho. Oh, ngiyakuthanda lokho. Ngiyayikhumbula indodana yami uBilly ngenkathi kushona umama wakhe. Amahora ambalwa udade wabo omncane washona, ngabahlanganisa bobabili phezulu egqumeni futhi ngabangcwaba ngenyukela lapho ngase ngihlala phansi. Ihobe elidala lalivame ukuhlala phandle lapho futhi likhale. Ngobuqotho ngacabanga ukuthi kungahle kube umphefumulo wabo ongafi obuyayo ukhuluma nami. Ngangidabuke kakhulu enhliziyweni futhi kwabonakala sengathi kwehla kudabula kulawo mashoba, kwakukhona ukunyenyeza kanjalo.
The sweet forever, and we only reach that shore by faith. Isn't that right, friends? One by one, we'll gain the portal there to dwell with thee. Want to be grand when they do this? When they ring those golden bells for you. Now, friends, on divine healing,
manje bangale kuphulukiseni ngokakulunkulu kukhona akekho umuntu ongakuphulukisa kungengaphezu kwanoma yimuphi umuntu ongakusindisa ngoba kokubili ukuphulukiswa nensindiso kuyinkathi edlule lapho ujesu kristu efa ecalvary walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yakhe esiphilisiwe thina kungumsebenzi osuqediwe. Manje into kuphela kufanele uyenze ukwamukela phakathi kokuthi insindiso yakho noma ukuphulukisa kwakho kungukwamukela lokho uKristu akwenzela khona. Njengoba ngishilo ngobunye busuku, ake sibheke uNkulunkulu umzuzwana nje emuva le ephakadeni ngenkathi okwakhe, ngenkathi amalanga ayizigidigidi eziyikhulu ayebukeka emnyama kuye lapho izingelosi zibukeka zingcolile emehlweni akhe. Lowo nguJehova wayeseke eba yingane encane phezu kwenqumbi yomquba emkhombeni. Lowo kusenguye uJehova. Futhi nakho la ekhona kulobu busuku ngumusa wakhe nangekazi lakhe uhlanze ibandla lakhe futhi asibeke esimweni sokwemukela zonke lezi zibusiso asikhokhela zona. Manje nakho kumi umugqa wabantu angikaze ngibone namunye wabo empilweni njengoba ngazi ngakho. Manje abaningi benu kade besemihlanganweni yami futhi bayazi ukuthi kuyini ukwahlukanisa umoya. Nonke niyakwazi lokho, anikwazi na, siyakwazi lokho. Ngibe nakho ngokuphindaphindiwe futhi ngokuphindaphindiwe leso yisiphiwo. Lokho akuwenzi umoya ongcwele okimi ube mkhulu kwena noma yimuphi omunye. Leso yisiphiwo nje ukusebenza nomoya ongcwele. Niyabo? Akule ndaba noma ngumama wekhaya omncane noma umfana omncane noma isidakwa laphaya esisanda kusindiswa futhi sagcwaliswa ngomoya ongcwele, unomoya ongcwele ofanayo ukuthi nanoma ubani wethu nawo. Yebo, kodwa uNkulunkulu unikeza iziphiwo ngalo moya ongcwele ukuba zisebenze kuyisiqinisekiso ukuphakamisa ibhanela. Ubani? Umshumayeli na? Cha, ukuphakamisa uKristu. Manje angazi ukuthi kwenzakale noma yini lapho ngisengumfanyana. Niyayazi indaba yami, ngisanda kukhulekela abantu. Ayikho into engiyenzayo ngaphandle kokukhuleka ngibeke izandla kubo, bazophila. Ngiyabopho bengingenze njani na? Hayi mina kuphela ngikhuleka, kodwa bheka abanye bayakhuleka, wonke umuntu uyakhuleka. Niyabo, futhi nje ngiyakukholwa, yilokho kuphela engikwaziyo ukukwenza. Ngiyakukholwa. Manje ngifundile, nginayo imfundo futhi ngicabanga ukuthi iNkosi ivele yanginika isiphiwo esincane ukusebenza ngazo. Futhi manje ngenkathi uJesu ethi ngenkathi wayeselapha emhlabeni, izinto azenzayo siyozenza futhi. Futhi uma kunjalo, futhi wayeyibhanela likaNkulunkulu ngokwenza lokho, ngokwazi ukutshela uFilipu ukuthi wayekuphi, mtshele owesifazane ngomopho wakhe nokunye nokunye, nalapho uhlamvu lwemali lwalukhona emlonyeni wenhlanzi.
Or
noma into efana naleyo ukuthize ukuthi owesifazane ukuthi wayephila ngokuphinga kumbe noma yini enjalo leso impela kwakuyisiqiniseko sokuthi wayengumesiya manje bheka lowo mjuda uqinile uFilipu lapho uFilipu noma kwafika uNathaniyeli uNathaniyeli wayeyisifundiswa ugcina umthetho ngempela futhi ngenkathi ebona uJesu akakwazanga neze ukumkholwa futhi wathi bheka umIsrayeli ukungekho nkohliso kuye wathi ungaze nini inkosi na wathi ngaphambi kokuthi uFilipu akubize wathi rabi wena indodana kaNkulunkulu inkosi ka-Israyeli owesifazane emthonjeni wathi anginandoda wathi yebo ubunamahlanu wathi ziyazi uma umesiya efika uzositshela lezo zinto kodwa ungubani wena na wathi nginguye siyazi ukuthi lokho kuzoba yibhanela futhi uma uJesu Kristu elibhanela elifanayo izolo namuhla naphakade uzokwenza into efanayo uma engakwazi ukubamba inhliziyo yomuntu ngabe kunjalo na manje leli ninikaze limi lapha angilazi angikazi ngilibone siyizihambi komunye nomunye asiyizo na kunjalo uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi yini inkathazo yakho uzongikholwa na uyazi ukuthi kulungile noma xa angeke wena na ungakwemukela ukuphiliswa kwakho khona-ke na isemhlane wakho isiqediwe uphulukisiwe kukanjalo-ke manje hamba futhi uNkulunkulu akubusise hamba niyabo uNkulunkulu akubusise uma uzokholwa yonke inhliziyo yakho yebo uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na uyabo yiba lokukholwa nje ungangabazi kholwa manje uyabona ukuthi kulula kangakanani manje uma nje sikhuleka manje niyabo uyazi ukuthi yini nonke okungalungile ngani uyakukholwa lokho awukukholwa na uyazi ukuthi lokho kunjalo manje uma nje ngithatha leli ninikazi lapha futhi ngithi angizukusho lutho ngakho kodwa ngiphuleka nje ukuthi ngibeke izandla phezu kwakho uyakholwa ukuthi uzophulukiswa na uyakholwa ukuthi uzophulukiswa na kulungile kodwa mise ekhanda lakho umzuzwana nje baba wasezulwini ngikhulekela ukuthi uzophulukisa udede wethu kwangathi angahamba manje sibone ipanela liphakanyiselwe phezulu siyazi ukuthi uyodonsa bonke ngibeka izandla phezu kukadade wethu egameni likaJesu Kristu ngokuphiliswa kwakhe amen ungangabazi kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke ngithi uma bengingeke ngisho into eyodwa ngikukhulekele nje ubuye lokhu ukukholwa ubungeke na ubuye ukukholwa noma kanjani kodwa uma ngikutshela bekungasiza na inkathazo yakho yenhliziyo kunjalo qhubeka kungakusiza yini uma ngingakutshela ukuthi yini ebingalungele ngawe na qhabo wena wazi ukuthi bekungakusiza noma qha awu mhlasimbe ngizokukhulekela nje baba wasezulwini ngiyakhuleka ukuthi uzosiza osifazane mnike ukukholwa namandla egameni likajesu kristu amen kholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho caba ngani tete na ngiyesihambi kuwe uma ujesu engangitshela ukuthi yini engalungile ngawe angisona na uyangazi manje na wangibona ngenkathi ngiqala ukufika kudle lokho ngiqonde ukuthi angikwazi okokuqala na cishe eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule eminyakeni eyishumi nanhlanu edlule he sekube yisikhathi eside izinto eziningi zenzekile kusukela ngaleyo nkathi
But if you believe Christ, that tumor will leave you.
Awu ngiyomela ukuhlinzwe kodwa uma uzomkhola uKristu leso simila sizokushiya futhi angeke udinge ukuba uhlinzwe uyakukhola na hamba ke ukukholwe. Sawubona ngikubonile kodwa uyakholwa uma ngicela uNkulunkulu uzokuphulukisa na Baba wethu asezulwini ngikhulekela ukuthi uzomphulukisa futhi umsindise baba ngibeka izandla phezu kwakhe egameni likaJesu amen. Uma wena kholo ngayo yonke inhliziyo yakho futhi wena kulungile waza ngaphambili ngqo dade manje nebonge kwazi ukuphulukisa abantu futhi uNkulunkulu ngeke aphulukise abantu ngaphandle uma bekholwa ukuthi uKristu sekwenzile kakade futhi manje wena uyasho ngishumayele kulobu busuku ngento ongabeka izandla zakho kuyo uzothi nakho manje niyabo ukuba uJesu wayemi lapha qobo lwakhe egqokele sodi ukuthi wakubeka enhlizweni kamfowethu uLiams ukuba ngiphe kodwa yena ubemi lapha egqokele sodi niyazi ngikhona ukuthi wayinika inkosi ngenkathi enza lokho Banga kabake bafunda impilo kamathini ongcwele na wayengumedeni futhi wayeyisosha uyise wayefuna abe yisosha futhi wayengafuni ukuba yilo yena into ethize embizayo ngunkulunkulu futhi ngobunye ubusuku edlule ezantsi ubusuku basebusika obubandayo ngempela kwakukhona isidala isinxibi esimpofu zilele emgwaqeni sibulewa amakhaza futhi kwadlula abantu ababengasisiza bazange bakwenze umathini wayenikele ngakho konke ayenakho ngakho ke wathi yinye kuphela into ongayenza nginejazi elilodwa ngakho ke wavele wathatha inkemba yakhe waseka ijazi ingxenye laba kabili wasonga isinxibi ngalo kanjalo futhi waqhubeka nenye indlela abantu bamhleka bathi yeka ukungazi ngabe akalona isosha elibukeka kahle manje eligqoke ingxenye yejazi na akazange yanake waqhubeka ngoba wayazi ukuthi kwakuyilokho wayefanele kwenze ngalobo busuku ekamu wavuka futhi lapho esevukile wabona uJesu emi lapho ezisonge ngaleso siqhubu sejazi ayesonge ngalo isinxibi futhi waqala ezingelosini wathi niyazi ukuthi ubani ongisonge kulokhu na zathi qhabo wathi umathini kwenzile nakho la ukhona uba ngongcwele ukhuluma ngezilimi futhi ekhipha amademoni ebone imibono umprofeti kaNkulunkulu onamandla yebo mnumzane kungani na ngenkathi esonga leso sinxibi esidala emgwaqweni wasonga uJesu Kristu njengoba nikwenzile kwabancane balaba abancinyane bami nikwenzile nakimi futhi ukuze niqiniseke ukuthi nisongwa ekulungeni kukaKristu ngizama ukunitshela kulobo busuku ukuba benginamandla okuniphulukisa benginganiphulukisa nonke niyabo kodwa ngizama ukunikhombisa ngesiphiwo salokho engakushumayela ukuthi uNkulunkulu ukuqinisekisa ukuthi kunjalo niyabo ukuthi angikwazi ukuphulukisa abantu kodwa ukunazisa ukuthi ulapha niyakukholwa lokho nenekazi na khona ke isifo sakho sabathamba sizokushiya uyakholwa ukuthi kuzokwenzeka na khona ke hamba indlela yakho futhi umemeze futhi uthi mayibonge inkosi ngikholwa ngenhliziyo yami yonke lokho kokuyinto ethekisayo engiyishilo isifo samathambo kuye futhi ube nento efanayo yiba ulokhu oqhubeka nje uthi ngikholwa ngenhliziyo yami yonke futhi nje uhambe kuza kwenziwa manje uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzosiphulukisa isiso sakho futhi uye ekhaya futhi udle njengoba ubufanele na bona ke qhubekela phambili ngqo ekhaya futhi udle njengoba ubufanele kola manje uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na uma ngiphakanyiswa emhlabeni ngiyodansela bonke abantu kimi manje niyakholwa ukuthi umoya ongcwele lapha na uma nje ngibeke izandla phezu kwakho ubuye ophulukiswa na egameni likaJesu kwangathi angaphulukiswa lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo egameni lami manje kholwani nje manje njengoba nidlula kwaze ngaphambili ngqo dade egameni likaJesu Kristu wonke umuntu akhuleke manje niyabo eminingi kakhulu yaleyo mibono iyangihlakaza niyabo ekameni likaJesu ngikulekela ukuthi uzophulukisa udade wethu ngikubonile uphakamisa isandla sakho lapho ukuthi uyakholwa kholwa manje ekameni likaJesu Kristu ngikulekela ukuthi uzomphulukisa woza dade baba nkulunkulu akukho engikulethayo ezingalweni zami ngibambelela kalula nje esiphambanweni sakho ngicela ukuphiliswa kwakhe egameni likaJesu amen nkulunkulu baba egameni likaJesu Kristu sengathi udade wethu angaphulukiswa amen uwoza mfowethu ethandekayo egameni likaJesu Kristu kwangathi umfowethu angaphulukiswa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ozomphulukisa futhi amsindise na egameni likaJesu Kristu sengathi lo mntwana angaphulukiswa manje bhekisisani nje njengoba kade ekhulekelwa manje egameni likaJesu Kristu sengathi udade wethu angaphulukiswa egameni lenkosi uJesu sengathi udade wethu angaphulukiswa egameni lenkosi uJesu sengathi udade wethu angaphulukiswa egameni likaJesu Kristu kwangathi umfowethu angaphulukiswa egameni likaJesu Kristu sengathi udade wethu angaphulukiswa manje aqhubekane emkhulekweni wonke umuntu onithule ngempela emkhulekweni egameni likaJesu Kristu sengathi udade wethu angaphulukiswa Oh uNkulunkulu buyisela kule ntombazanyana lokho uSathana kuthathile. Phuma kuye Sathane. Egameni likaJesu Kristu wangathi umfowethu angaphulukiswa. Egameni likaJesu Kristu sengathi udade wethu angaphulukiswa. Egameni likaJesu Kristu sengathi udade wethu angaphulukiswa. Egameni likaJesu Kristu sengathi udade wethu angaphulukiswa. Egameni lenkosi uJesu sengathi udade wethu. Ngamelile inkosi Jesu sengathi dede wethu. Ekameni lika Jesu Kristu sengathi wethu. Manje ezethameleni wonke umuntu ngiyazi akagazi abe namakadi omkhuleko enele phandle lapho ngifuna ukukhathamisa ekhanda lakho umzuzwana nje ngifuna ukukubuza umbuzo. Eminyakeni ezinkulungwane ezimbili edlule kwakukhona umuntu izinkulungwane ezine yacishe eminyakeni engamakhulu angamashumi amabili nanhlanu edlule kwakukhona u
God came down represented in a man instead of this
uNkulunkulu wayehlayimelwe kumuntu futhi wahlala isihlahla somoki sika-Abrahama waphendulela umhlane wakhe udongeni noma etendeni watshela uSara ukuthi yayini inkathazo ngaphakathi. UJesu wathi njengoba kwakunjalo ngalelo suku kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. UJesu wayeyibhanela likaNkulunkulu imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza niyakubona kuyiqiniso ngaphandle kokungabaza. Manje isizathu sokuthi ngingaqhubekelanga phambili nginemihlangano eminingi kakhulu ngizobuyela ePhoenix ngolunye usuku nomhlangano omkhulu inkosi Thanda. Manje kini lapha kulobu busuku ogulayo noswelayo futhi ongalitholanga ikhadi lomkhuleko ukuba yeze ealtare phezulu lapha ukuba akhulekelwe ngizonikhulekela manje ngifuna nibe nenhlonipho yokuzithoba ngempela. Ngifuna ngamunye wenu makholwa nibeke izandla zenu phezu komunye nomunye njengesibonakaliso. Manje iBhayibheli lathi manje lo uNkulunkulu fanayo uwenza lezi zithembiso washo lokhu lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda. Noma yiliphi ikholwa noma yiliphi ikholwa elinomoya ongcwele unamandla kaNkulunkulu ngaphakathi kuwe noma igunya ukukhuleka umkhuleko wokukholwa. Ngifuna ukhuleke ngenkathi ngisakhulekela laba bantu. Baba wethu sezulwini siyajabula kulobu busuku shumayele izwi bese ke ubone uNkulunkulu ehla futhi eqinisekisa izwi khona ke lokho yipanela wena walethembisa.
One day a long time ago there was a little boy named David.
Ngolunye usuku esikhathini eside esedlule kwakukhona umfana omncane ogama lakhe linguDavide wayenakekela izimvu zikayise.
He was given a charge to watch these sheep to keep the enemy from them.
Wanikeza umyalo ukuqapha lezi zimvu ukuvimba isitha kuzo. Wayenokuncane kakhulu okokuzivikela ngakho indwemane encane nje.
But one day a lion came into the camp and it took out one of the lambs.
Kodwa ngolunye usuku kwafika ingonyama ekamu futhi yakhipha elinye lamawundlu. UDavide engumalusi weqiniso wayefuna ukubamba leyo mvu kababa.
He knew that lion was stealing that sheep.
Wayazi ukuthi ingonyama yayintshontsha leyo mvu futhi yayizoyisho abadele imvu futhi imvu ngekayise.
He went after the lion with bold courage.
Walandela ingonyama ngesibindi wajikitshele itshe lincane futhi lashaya ingonyama yawa phansi.
And he slew the lion. And he brought back the sheep.
Futhi wabulala ingonyama futhi wabuyisela imvu esibayeni.
Now God, we are your shepherds.
Manje uNkulunkulu singabeluzi bezimvu bakho asiwona amadoda okuhlinza ngommese noma okwelapha imithi.
We have a very humble little thing, a slingshot. But that's what you put there.
Sine ndincane ethi obekile kakhulu indwemane kodwa yiloko okufake esandleni sethu indwemane yomkhuleko.
The enemy has come in and grabbed a hold of God's sheep.
Izitha zingenile futhi zabamba imvu kaNkulunkulu ibambe obaba omama labantwana ihudula manje idabula emahlathini.
Retarded minds and blind and cancer eaten and
Mikode bobekile nezimpumputhe nodliwe umdlavuza nodevil.
Satan, this little saint shot of prayer seems very simple, but I know what it'll do.
Satan lendo imani yomkhuleko encane ibonakala elula kakhulu kodwa ngiyazi ukuthi izokwenzani. Ngilandela leyo mvuku lobusuku ukuyibuyisa.
Come out, let him alone.
Uma niyeke uma kulowo muntu wena moya mubi wokugula futhi umshiye.
In the name of Jesus Christ, leave and
Nyakuyale kameni lika Jesu Kristu hamba futi ungasaphinde ubuye kubose ngathi uNkulunkulu wasezulwini angakukhuza Satani. UJesu waseNazaretha wathi uma uthi kule nto abanqukuleka futhi ungangabazi enhliziyweni yakho kodwa ukholwa lokho okushilo uyakuba nakho lokho okushilo. Ngakho ke egameni lika Jesu Kristu ngikhuluma ukukhululwa kuwo wonke umuntu lapha nge
You might say we have not the authority.
Sathane ungase uthi asinalo igunya lokwenza lokhu. Siphakamisela kuwe ipanela kulo bobusuku. Jesu Kristu umoya ongcwele ulapha efakazisa ukuthi leli ipanela likaNkulunkulu futhi uhluliwe empini. Oh my God, meli lika Jesu Kristu.